gaji siwang'ono wakale ndipo ine ndabwererako nthawi zambiri ola kapena awiri kapena mwina mwake kudzakhala mu msonkhano iyi ndi nthawi yanga yoyamba kuti ndibwerere kapena kuli konseko kudzayesera kuchita chitsitsimutso ife tikuyamba usiku uno chitsitsimutso mwakulingalira kwanga sichimakhala chabwino kubweretsa mamembala atsopano chitsitsimutso sichimakhala gulu la wotembenuka mtima ngakhale zinthu zimenezo zimayendera limodzi ndi chitsitsimutso koma chitsitsimutso ndi kutsitsimutsa chimene uli nacho kale kungowatsitsimutsa iwo ndipo tsopano ife tili ndi mbusa wodabwitsa kwambiri pano mbale Neville yemwe wakhala pa mpando kutsogolo kumene wosasamawo pang'ono usiku uno chifukwa chakuzizira ndipo ine ndizika izi kwa anthu kwenikweni ine ndinali pamene ine ndinali kuno ine ndinali mbusa ine ndinali wotsogolera nyimbo ine ndinkatenga zopereka ine ndinkalipira ngongole ine ndinali wosamalira pamalo pano ndipo ine ndinali kalipentala ndipo ine ndinkangotsuka phulusa muchitofu ndi kuchita chilichonse chimene chinkabwera kuti chichitidwe ndikatero ndimakagwira ntchito ku public service company kumbali zaka 17 za izo ine ndinali kuno ndipo ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha kanyumba kakang'ono kachikale aka usiku uno ndipo ndithudi ali ngati malo obadwira kwa ine osati olongosoka kwenikweni koma si akulu koma ndi kwathu ndipo ine ndimamva bwino kwambiri ndipo ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha izo ndipo tsopano misonkhano yathu ikhala mwina mwake ife tapereka kwa mausiku 5 mpaka la mulungu usiku ndipo ife tiziphunzitsa kuchokera mu malemba kuphunzitsa tsopano mukuphunzitsa uku iko sikukhala kwa china koma baibulo tsopano ndiyeno ndipo mu msonkhano tsopano ine ndikufuna kuti ndizipange momveka bwino kwambiri kuyambira pano kuti tikhale ndi maziko eniyeni ine ndikukhulupirira inu ife tikufuna izo poyamba ndipo tiona malamulo ndi malangizo ndi zonse zomwe ife timachita kotero kuti ife tisanakhale ndi pemphero kuyambira misonkhano ndipo tsopano ine ndikulinga ngati ambuye alola kuti ndiyankhule usiku uno pa mpingo mausiku 5 pa mpingo usiku woyamba usiku uno ndi Israeli mu Igupto ndipo mawa usiku ambuye akalola ndi uko pa nyanja yofiira ndiyeno usiku wotsatira pamaso pa njoka ya mkuwa kenako loweruka usiku pa Kadesi Barnea ndipo la mulungu usiku ife likufuna tidzawatengere iwo mu dziko la kwawo ndipo ndizo zonse ziphunzitso za mwamalemba ndipo muzibweretsa baibulo lanu chifukwa ife tizingokhala lemba pa lemba mafoni ambiri akhala akubweramo kuti ndipempherere wodwala ndi zina zotero koma ine ndakhala ngati ndazitalikira izo ine ndikuyesetsa kuti ndisunge malingaliro anga mosamalitsa pa zophunzitsa za baibulo ndipo tsopano ine sindikudziwa chimene ambuye wathu atachite ife tikuyembekezera kuyitanidwa kutsidya kwa nyanja kuti tipite kutsidya kwa nyanja ine ndimaganiza kuti imeneyi inali nthawi yopambana mwina mwake kuyambira pamenepo mwina mwake mbale Neville adzakhala ali bwino podzafika nthawi imeneyo yakhoza kudzatolera kuchokerapo pomwe mwina mwake ndikumapitirira muchitsitsimutso ichi ine ndikufuna kuchiona icho chikupitirira kudutsa Istala ndipo ine ndikufuna kudzakhala ndi ubatizo waukulu kwambiri kuno mmawa wa Istala kodi zimenezo sizingakhale zodabwitsa nthawi basi yoti gulu lalikulu libatizidwe ine ndikukhulupirira kuti pali achinyamata ena pano oti abatizidwe ndipo tsopano pamene ine ndili pa funso la achinyamata tsopano ife tili ndi alendo pang'ono ine ndikuganiza kuti sindikudziwa yemwe amabwera kuno ndi yemwe samabwera ine basi sindikudziwa mutu wa 12 kuti tiyambirepo ndipo inu muli ndi mapensulo ndi mapepala ife tili ndi mabaibulo ena owonjezera ngati wina angafune kutsatira malemba ena ndipo angafune limodzi mmodzi wa akulu ampingo angakhale wokondwa kulibweretsa ilo kwa inu pakali pano ngati inu mungakweze dzanja lanu ife tili nawo mabaibulo 5 kapena 6 pano enawo angokhala chipangano chatsopano basi mbale ndipo ine ndikhala mu chipangano chakale kwambiri usiku uno mukuwerenga kwa lemba ine ndimayambidwa mlandu ndi kuchita gawo lalikulu la zofanizira chomwe typology ndi kufanizitsa chakale ndi chatsopano ine ndikuwuzani inu chifukwa chimene ine ndimachitira izi ndi chifukwa cha izi mwina mwake nthawi zina mawu akulu amene masikolala ndiye naotero amayesetsa kulipatsa baibulo ake mawu ake kapena matchulidwe ake ndine wokhutitsidwa kutenga King James ngati langa ilo lagwedeza mikuntho nthawi yayitali kuposa kumasulira kulikonse ndipo ine ndimangolikhulupirira ilo mwanjira imeneyo ndipo ndikukhulupirira kuti lemba lonse limaphunzitsa kuti chipangano chakale chonse chinali mthunzi wa zinthu zili mkudza chotero ngati ine ndikupita kukhoma limenelo ndipo mthunzi wanga uli patsogolo panga iwo udzalengeza china chake chonga chimene ine ndili pamene ndizibwera pamenepo izo zingasonyeze ngati ine ndinali chirombo cha miyendofolo kapena ngati iyo inali mbalame kapena chilichonse chimenecho chinali mthunzi udzafotokoza zimenezo ndipo chipangano chakale chinali mthunzi kapena choyimira cha chipangano chatsopano chipangano chakale chonse chimaloza ku Calvary ine ndikukhulupirira mothandizidwa ndi mzimu woyera kuti kudutsa mu masabata akubwerawa motalika bwanji ine sindikudziwa koma ine ndikhoza kutsimikizira kuchokera mutu uliwonse wa chipangano chakale unkayankhula za Yesu Khristu ndipo chilichonse chinakwaniritsidwa mwa iye ndipo ife mwa iye tili yamphumphu ndi zopweka bwanji momwe Mulungu anazipangira izo mwa Khristu ife tili yamphumphu tsopano munthu nthawi zonse wakhala akuyesetsa kudzipulumutsa yekha ndi kuchita zinthu zosiyanasiyana kuti apulumutsidwe nazo koma izo sizinayambe zakhalapo mu chipangano chatsopano mwa ntchito zathu zonse ndi mwachisomo inu munapulumutsidwa kupyolera mu chikhulupiriro ndicho chinthu chokhacho chimene chingakupulumutseni inu ndicho chisomo tsopano ine ndinakukwezetsani manja kanthawi kapitako posadziwa omwe ali mamembala pano ampingo ndi amene siyali kuti ndione momwe izo zikuyendera ndi chikhristu ndipo zikuoneka kuti mulipo a Khristu pafupifupi 99/100 pano sikuno ndipo ine ndikuyembekeza kuti enawo alipo tsopano tsopano bukhu la Genesis ndi mutu wa mbewu wa Baibulo chimenecho ndicho chiyambi mawu akuti Genesis amatanthauza chiyambi ndipo tsopano mawu usiku ife tiyenera kupita mu Exodo kuti tikawatenge ana ndipo mawu akuti Exodo amachokera ku mawu a kuitana atuluke akutuluka ana anali a Israeli anatulutsidwa mu Exodo wawo iwo anatuluka mu Egupto kupita ku dziko lolonjezedwa limene Mulungu anali atawapatsa iwo tsopano pofuna kuti muchipeze molondola chithunzi cha mpingo wa nthawiyo ndi kufanizitsa iwo ndi lero inu muyenera kubwerera ku mbewu kuti mukayibweretse iyo mu Exodo iyo isanakhale nayo Exodo tsopano inu kapena kuyibweretsa iyo mu kumene inu mukhoza kuona momwe mpingo ulili ndipo momwe iwo anadzakhazikikira mu Egupto ndiyeno inu mudzaona momwe Mulungu anawayitanira iwo atuluke ndiyeno kudutsa mu sabata yonseyo ife tizipita molunjika kumalemba monga choncho ndipo sikuno ife tikufuna kuti tigwirise ntchito malemba ochuluka ngati Ambuye alola pakuphunzitsa tsopano malo woyambirira amene ife tikufuna kuti tiwapeze ndi chifukwa chake ichi chakhala chinthu chachikulu kwambiri chimene ine ndachipeza pakati pa anthu achikhristu pa dziko lonse lapansi chakhala mantha iwo nthawi zonse amakhala mantha ndipo pamene matenda ang'ono akantha iwo amachita mantha ambiri ine ndimadabwa nthawi zina ndipo tsopano ndili nanu limodzi koma tsopano chimene ine ndikuyesetsa kuti ndichite usikuno ndipo mu sabata imene ikubwerayi ndikuyesetsa kuti ndithamangitse mantha amenewo pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu tsopano inu mukanabwera kwa ine ndikunena kuti chabwino mʼbale Branham ine ndimakhulupirira ichi Sobano ine ndikukhulupirira icho. Ilipo njira imodzi yokha mu dziko yotsimikizira. Sobano ine sindingakhoze kuyenda pogwiritsa ntchito chomuchitikira cha wina wake, mwambo wa mpingo wa wina wake, ulipo umboni umodzi wokha woona, wachomwe izo zonse zili. Ndiwo mawu a Mulungu. Sobano, ngati mawu a Mulungu anena chinthu china chake, ndiye ine ndiyenera kukhulupirira kuti icho ndichoonadi. Osachedwapa, panali mtumiki wachinyamata anabwera kwa ine ndipo anandiuza ine za vuto lina lake. Ndipo anati, iye anapempherera izo. Ndipo iye anati, Ambuye anaululira kwa iye kuti inali njira ina yake. Ndipo ine ndinamuyang'ana iye pang'ono ndipo ndinati, Mbale, izo ndizokoma kwambiri. Ine ndinati, ine ndikuyamikira Ambuye pokuchitirani inu zimenezo, koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake. Izo ndizosiyana. Iye anati, chabwino, masomphenyawo anachokera kwa Mulungu. Ine ndinati, izo sizingakhale kuti ndichomwecho mbale, chifukwa izo zinali zotsutsana ndi mawu. Sobano ife tiyenera kumatsimikizira zinthu zonse ndi lemba, osati zimene ngati izo zili zotsutsana ndi chikhulupiriro changa, ndipo komabe lemba limanena chomwecho, lemba ndilolondola, ndipo ine ndikulakwitsa. Mukuona lemba limakhala lolondola nthawi zonse, ndipo njira yokhayo yomwenu mungachitire chilichonse ndikubwerera kulemba. Sobano kodi izo nzona? Chabwino, inene ndimakonda kukumvani inu mukuti ameni pamene inu mukukhulupirira izo. Inu maona ameni amatanthauza zikhale chomwecho. Sobano ife sobano sitingathe, wina wake amandifunsa ine tsiku lina, chabwino ngakhale tsiku lino, za munthu wina amene anali a munthu opambana mu chinthu china chake chimene iwo anali kuchita. Ndipo anati, oh mbale Bill, Ambuye ayenera kukhala mu zimenezo. Ine ndinati, iye sangakhoze. Oh anati, iwo akupulumutsa miyoyo. Ine ndinati, izo sizingakhoze kukhala, chifukwa ngati izo zili, izo ndizotsutsana ndi mawu wake. Ndiye Mulungu sangakhoze kunena chinthu chimodzi ndipo kenako nkudzanena chinthu china. Iye azinena chinthu chimodzi kudutsa njira yonse. Mwaona, Mulungu sangakhoze kunama. Mulungu ndi wosalephera, mawu ake ali pofuna kukhala Mulungu. Iye ayenera kukhala wochita mwayekha. Inu mukuona, ndipo iye ali. Ndipo tsopano inu mukuti, chabwino kodi inu simukuganiza ngati Mulungu anachita chinthu china chake apa ngakhale kuti mawu ake amati? Ine ndinati ayi, Baibulo linati iye amene achotsa kapena kuonjezera pa chilichonse chimene chili mu buku ili adzachotsedwa mu buku la moyo kwa iye. Kotero chifukwa chake ndi chimenecho, nthawi zonse mwachilichonse, osati mwachokuchitikira kapena osati mwachomwe icho chikuonekera, koma ndi chimene mawu a Mulungu ananena. Sopano, chipangano chatsopano, Paulo anati, ngakhale ife kapena ngero ochokera kumwamba atabwera ndi kudzaphunzitsa chinthu china chilichonse kuposa icho chimene inu mwachimva, ameneyo nda Galatia 1:8. Ngati inu mukufuna kulemba izo, musiyeni iye akhale kwa inu wotembereredwa. Sopano chotero, tiyeni tibwerere mbuyo tsopano ndipo tikapeze chiyambi ndi kukapeza momwe mawu awa alili otsimikizika. Sopano muzisunge izi malingaliro. Ndipo pamene ife tikukunkha mu Baibulo ili, inu muona kuti zimano za magudumu a Mulungu zimayenda pang'ono-pang'ono koma motsimikizika. Zitha kuoneka ngati zili mtunda wa mayilosi miliyoni, koma izo zikupera pamenepo nthawi zonse, ndipo limodzi la masiku awa zidzakhala pano. Sopano zilibe kanthu chiyani? Inu mungotenga lililonse la ndikukhumba ife tikanakhala ndiye nthawi tsopano yokhala ndi phunziro la Baibulo la miyezi 6 kapena 8 pano kuti tidzatenge buku la Genesisi ndipo osachoka konse ku Genesisi. Ndipo ine ndikukhulupirira mkati mwa masabata atatu kapena 4 otsatira akuphunzitsa mu Genesisi, ndikuona momwe ulusi uliwonse wa izo umapitira mpaka kudutsa mu Baibulo, mawali onse a izo. Sopano ine ndakhala ndi zaka ziwiri zomwene ndakhala ndikuphunzira mu Genesisi tsopano ine mwini, ndipo ndikadali pa nthawi yanga yachiwiri panobe ndikudutsa mu izo, ndipo sindinadutse nkomwe theka kachiwiri. Bwanji izo zakhala zili, ine ndatenga masabata pa ndime ziwiri kapena zitatu zokha. Ndipo mupeza kuti mu mbewu imeneyo, ngati mukufuna kuti mudziwe mtundu wa mbewu yomwe inu mudzakhale nayo kapena chimene ichi chikumera mmunda, mubwerere kuti mukapeze chimwe mbewu yoyili. Mbewu idzakhala chimodzimodzi basi chimwe yoyili. iyo izabereka za mtundu wake. Chimanga chizabereka chimanga, chisoso chisoso, tirigu tirigu, chiri jonse chimene icho chiri, icho chizakhala chimodzimodzi chimene mbewu uyo inali. Ndipo miyambo yonse iyi ndizo ukirana ndi zinthu zonse izi nditi malingaliro lero mwachisomo cha Mulungu ndizo chiri jonse. Chinalembedwa mu Genesis. Kumene icho chinali ndi chiyambi chake kumbiyo uko, ndipo icho chango khala ndi dzina lina. Koma inu mumayang'ana kugwira ntchito kwa mzimu mu tsiku limenero, ndipo penyani momwe iwo ukugwirira ntchito lero. Ndipo inu muona kuti ndi chinthu chomwecho. Ndipo abwenzi zina za izo ndizokhudza. Inu mukhoza kudabwa kudziwa kuti zina mwa izo zili machali chapa mwamba kwambiri. Tsopano tangoyang'anani pa mzimu umenewo momwe iwo unawukira kumbuyo uko mwa Kaini, momwe iwo unadzera mpaka m'musi kudzera mwa Hamu kumapitirira kudutsa mwa Nimurodi mpaka ku Babiloni. Kuchokera ku Babiloni kubwera mpaka m'musi masiku akudza kwa Yesu. Aphunzitsi ophunzira Baibulo ndipo iwo analephera kuwazindikira Ambuye Yesu Khristu. Ndipo apo iwo anali atayima pamenepo masikolala wopukutidwa amuna woyera wolungama wowadziwa mawu basi chilembo chilichonse cha iwo ndi kumene iwo anali ndi momwe iwo analembedwera ankawadziwa iwo pa mtima. Onse ndi onse, mpukuru uli onse ndi chilichonse amayenera kubadwa mu mzere wina wake wa anthu kapena unsembe kubwera kapena fuko kubwera mmenemo kuti adzakhale wansembe. Akatswiri wopukutidwa ophunzira ku seminari lero angakhale nambala yakumbuyo kwa mmodzi wa iwo. Ndipo komabe analephera kumudziwa Yesu. Ndipo pamene Yesu anabwera iwo anali anthu oyera. Ndipo Yesu anati, inu ndinu ochokera kwa Atate wanu Ngerekezi. Anati, inu mukulakwitsa posadziwa mphamvu ya Mulungu ngakhale mawu a Mulungu. Kodi inu mungalingalira Ambuye Yesu Khristu akumutchula woyera sikolala wolungama wophunzira Baibulo Ngerekezi? Koma iye anatero. Ndipo tsopano ngati inu mungabwerere mbuyo, inu mupeza kumene izo zinachokera. Ndipo penyani izo zikuyenda chomwecho lero mumphamvu yoopsa. Oh, zikuyenerani inu mbale wanga Mulungu kuti muganizire zomwe inu mukuzimvetsera. Ndipo musapeputse mphamvu ya Satana pakunyenga. Inu musamamulepetse konse iye. Iye ndi wosalala monga iye angakhoze kukhalira. Ndipo mzimu wotsutsa Khristu sichikominisi. Ayi, mzimu wotsutsa Khristu ndi wofanana kwambiri monga chinthu chenichenicho mpaka iwo dzanyenga osankhidwa omwe ngati nkotheka. Yesu ananena chomwecho Matei 24, ndi mzimu wachipembedzo. Oh, bwanji Kaini ndi Abele anali abale, khwangwala ndi nkunda zinakhala pachisa chimodzi. Esau ndi Yakobo anali abale, Yudasi ndi Yesu anali mu mpingo umodzi, mmodzi mlaliki ndipo mmodzi winayo msungichuma. Mwaona pamenepo nthawi zonse kumangonyenga. Bodza limene Kaini limene Satana anamuuza Eva linali choonadi 90% choonadi. Ndipo bodza limene inu munganene, momwe ine ndawamvera anthu akulambalala zidutswa mulemba kuti angopewa, izo zimabweteka za theology zawo mukona. Koma ngati gawo ili ndilolondola, gawo ilo ndilolondola. Tiyeni tizike izo pamodzi ndipo tizipange izo kuti zigwirizane ndi Baibulo lonse. Tsopano pachiyambi pamene Mulungu, ife sitili ndi nthawi mu izi kuti tibwerere kumeneko, koma ife tiyambire pamwamba apa pachiyambi cha mpingo. Ndipo apo panali pamene Mulungu. Tsopano mawu oti mpingo amatanthauza oyitanidwa atuluke, anthu oyitanidwa atuluke. Ndipo ine ndikukhulupirira muchipembedzo chilichonse pansi pakumwamba lero payenera kukhala pali anthu ena abwino muchilichonse cha iwo. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ngati Yesu atabwera ilo lidzakhala gulu lotulutsidwa. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ife tili kutali kwambiri ndi kubwera kwa Ambuye. Monga momwe mpingo ukukhudzidwira, zikhalidwe zathu sizili muzikhalidwe zakubwera kwa Ambuye. Ife timalephera nkomwe kukhala nacho chikhulupiriro cha machiritso a uzimu ngakhale kuti tikwatulidwe. Payenera pachitike china chake. Bwanji ngati wina wake ayankhula za mkwatulo iwo amati, kodi iwe ukuyankhula za chiyani? Ena anthuwo mamemba la mpingo ukakamba za machiritso a uzimu ine sindimakhulupirira muzoterozo. Iwo sangakhoze kuona. Amati, chabwino, ine ndikukhulupirira iwo anawapepetula iwo. Chabwino, Munthu ameneyo angakhoze bwanji kupita munkwatulo? Kodi iye angauke bwanji kwa kufa pamene palibe chinthu choti aukemo? Palibe chinthu menemo chimene chingamuukitse iye? Ndi basi kudzipangitsa kukhulupirira kuwerenga maganizo pamene onena kuti ine ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Izo zili bwino, koma mbale ngati izo sizikuchokera mu mtima bwanji ndi mwakuganiza basi? Ndipo izo sizingakhoze kubwera kuchokera mu mtima mpaka mzimu woyera utachitira umboni za izo. Yesu anati palibe munthu, kapena Baibulo linati palibe munthu angakhoze kunena kuti Yesu ndi Khristu kokha mwa mzimu woyera. Ndipo inu simungakhoze kuzinena izo mwa inu nokha, mzimu woyera uyenera kuziyankhula izo kuchokera mwa inu. Yang'anani pamene Yesu, pamene Petro anamuvomereza iye, iye anati inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa Mulungu. Iye anati wodala ndiwe Simoni Bayona, pakuti thupi ndi mwazi sizinaululire izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Kodi izo sikulondola? Kotero inu mukuona pamene ife tili sopano pakati. Sopano tikufuna tiyambe. Pachiyambi Mulungu akuyitana pansi ndipo anayitana atuluke anthu ake. Kodi ine ndikuyankhula mokweza kwambiri mbali Cox, kapena osati mokweza mokwanira? Mokweza kwambiri pang'ono. Ine ndikupepesa, ine chinthu ichi chili ndili uloyipa. Ndipo ine ndakhala ndikuzolowera nyumba zazikulu zakale ndi zipinda zoyankhuliramo ndi panja ndi zinthu. Ndipo ine ndikuganiza ine ndimakuwa mokweza kwambiri. Ine sindikutanthauza kuti ndizikalipira pa inu. Sopano mu Genesisi mutu wa 12 ife tikuyamba woyamba wathu usiku uno. Sopano Ambuye anali atanena kwa Abrahamu, choka iwe mu dziko lako ndikuchokera kwa abale ako ndi ku nyumba ya atate ako, upite mdziko limene ine ndidzakusonyeza iwe. Ndipo ine ndidzakupanga iwe fuko lalikulu. Ndipo ine ndidzawadalitsa iwe amene akudalitsa iwe. Ndipo ine ndidzakulitsa dzina lako, ndipo iwe udzakhala ndalitso. Ndipo ine ndidzadalitsa iwe amene akudalitsa iwe, ndipo ndidzatemberera iye wakutemberera iwe. Ndipo mwa iwe mabanja onse a dziko lapansi adzadalitsidwa. Abrahamu akubwera kuchokera ku Babiloni ndi atate ake, kutsika ku Shinara, Shinara, chigwa cha Shinara, mene miyoyo ya ambiri imayenda pambuyo pakuwonongedwa kwa Babiloni, kapena chisokonezo chinachitika. Bambo ake Abrahamu, kholo, anatengera Abrahamu ndi okondedwa ake uko ku Shinara. Ndipo dziko lonse ilo pakati pa anthu onse awo, Mulungu anapeza kukondeledwa ndi munthu mmodzi. Munthu mmodzi anapeza kukondeledwa ndi Mulungu kani? Sopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire chimenecho ndi chiyambi cha Chikhristu cha mpingo. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire izo sizinali chifukwa chakuti Abrahamu anali munthu wabwino. Icho chinali chifukwa Mulungu anamusankha. Ndipo anamusankha Abrahamu. Sanali Abrahamu kumusankha Mulungu, anali Mulungu kumusankha Abrahamu. Kodi inu mukukhoza kuziona zimenezo? Ndipo tsopano penyani. Sopano monga izo zinali nthawi imeneyo, chomwechonso izo zili lero. Si inu kusankha Mulungu, ndi Mulungu kukusankhani inu. Sopano izi zikhoza kukhala zamphamvu kwambiri. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire mwansanga pakangochitika kusankhako, kusankhidwa pamakhala kulekanitsidwa kwa china chilichonse. Mwansanga pamene iye ayitana, iye amasankha amayitana. Ndiye pamene iye wayitana, iye amakulekanitsani inu ku chilichonse chimene chapachikidwa kwa inu. Izo zimatsimikizira kuti icho si chipembedzo, si anthu awiri kapena atatu pamodzi. Iye amayembekezera munthu aliyense. Amen. Ndichomuchitikira cha munthu aliyense payekha. Sichifukwa chakuti amayi anga pamenepo anapulumutsidwa kuti potero ndine wopulumutsidwa. Ndichifukwa chakuti Mulungu anandisankha ine mwa Khristu. Ine ndikufuna inu muchione chimenecho. Osati inu kudzisankha nokha, osati kusankha kwanu, kuchuluka kwa momwe inu munapempherera pamene inu munatsegula tsamba latsopano inu munalibe kanthu kochita nazo izo mulungu oh my pamene inu mufika pona chimenecho chili choonadi inu mukuti inu mukutanthauza kuti kuti ine sindinatembenukire kwa mbuye ayi bwana iwe unalibe njira nkomwe yotembenukira kwa mbuye chikhalidwe chako chonse mapangidwe ako onse anali otsutsana ndi mulungu mulungu anakuitana iwe izo nthawi zonse zakhala zikuchitika mwanjira imeneyo munda wa edeni pamene munthu anachimwa poyamba tayang'anani chikhalidwe cha wochimwa akubisala koma ankayenera kukhala adamu kuti azimuitana mulungu anali adamu akubisala ndipo mulungu akumuitana adamu inu mukuziona zimenezo ndicho chikhalidwe cha wochimwa kubisala kuthawa kupita kuseri kwa china chake koma mulungu akuitana oh my chisomo chodabwitsa mulungu akuitana ndipo tsopano zindikirani inu mukuti oh ameneyo anali adamu ndi eva izo nthawi zonse kudutsa mu baibulo chimodzimodzi yesu anati palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula atate anga atamukoka iye mkulondola uko tsopano amenewo ndi mawu ndipo umo ndi momwe timazifunira izo mawu ndiye iwe umadziwa pamene wayima ndiyangati muno ali a khristu sikuno akudziwa kuti ndinu a khristu pali china chake mwa inu chimene chimati ndinu mkhristu inde chabwino inu mukuona bwanji inu muyenera kukhala anthu osangalala kwambiri pa dziko lapansi inu muyenera kungokhulupirira zimenezo mayi ndizo zophweka muziwatenga mawu a mulungu pa izo tsopano inu musanakhale mkhristu mulungu anakuitanani inu osati inu kumuitana mulungu anakuitanani inu tsopano iye anamuitana abrahamu ndipo iye ndi atate wa ife tonsefe chikhulupiriro zindikirani tsopano iye anati abrahamu tsopano ndi chisankho ine ndikufuna kuti ndilowe pa chisankho chimenecho mwamphamvu chifukwa ndi choonadi tsopano inu simunati inu simunakhale mkhristu mwangozi chifukwa inu munakhala mkhristu inu musanabwere mu dziko lino inu musanabadwe mulungu anakudzozani inu kuti mudzakhale mkhristu kuyambira munda wa edeni kuchokera asanayikidwe maziko a dziko lapansi o inu mukuti mkulondola uko mbale ndicho choonadi mulungu inu musanadziwe nkomwe chilichonse inalipo nthawi yomwe inu munkadziwa anu malingaliro anu anadetsedwa kwa zimenezo tsopano pali munthu mmodzi yekha pa dziko lapansi amene ankadziwa kuti analipo ndipo ameneyo anali yesu iye anati ndilemekezeni ine atate ndi ulemerero umene ine ndinali nawo ndi inu asanayikidwe maziko a dziko lapansi iye anali mulungu mthupi iye amakhoza kusunthira mbuyo umo ndi kudziwa chomwe icho chinali koma malingaliro athu samadziwa zakumeneko koma ife tinadzozedweratu kukonzedweratu inu mukudziwa chomwe kukonzedweratu kumatanthauza kopita kwa chilichonse mulungu anazioneratu amen umenewo sinkaka wopanda mafupa tsopano zindikirani ine ndikukhulupirira izo zakupunthwitsani inu ife kuli bwino tipite kumeneko miniti yokha tembenuzirani ndi ine ku aefeso mutu wa 1 ndipo tiyeni tiwerenge pang'ono chabe chifukwa ine ndikuopa inu mukuchiphonya chimenecho ndikugoganiza kuti ine ndikunena zimenezo ine sindikutero mvetserani mwatcheru tsopano ife tifika ku mpingo mu mphindi pang'ono kapena pakapita kanthawi tsopano paulo akuyankhula aefeso 1 molunjika pa phewa kwa mpingo ndi zomwe ife tikuchita usiku uno izi si zamakanda izi ndi zaakuluakulu osati zamakanda ana ang'ono ine ndili naye mmodzi wang'ono kumbuyo uko yemwe wangophunzira kumene kuyenda iye amapunthwa ndi kugwa pansi kudzukanso ndipo iye amaganiza akuchita china chake chopambana ine ndinali monga chomwecho tsiku lina koma tsopano ndine bambo Ine ndinasiya zinthu zachibwana. Tsopano ife tiyenera kubwera kuchiphunzitso cha thunthu. Ine ndimakonda misonkhano yabwino yakale yofuula kumene ife timangomba mmanja kapena kufuula ndi kukhala ndi nthawi yabwino, kukhala ndi mautumiki amphamvu kwambiri ndi zinthu kuvina pathovu monga izo zinkakhalira. Umadikirani ndiye pamene nthawi yachionetsero ifika. Iwe sumadziwa pamene iwe waima. Tiyeni tibwerere mbuyo ndipo tikapeze. Tiyeni tipeze chimene chikutipangitsa ife kuchita izo. Tiyeni tibwerere kumaziko tikaone pamene ife tili. Paulo, mtumwi wa Yesu Kristu, mwachifuniro cha Mulungu, ine ndimangozikonda zimenezo. Palibe seminare yomwe inanditumiza ine kumeneko. Chifuniro cha Mulungu wa iwo amene ali ku Efeso. Sopano penyani yakuyankhula kwa iwo. Kwa okhulupirika mwa Yesu Kristu. Penyani kuyankhula iwo molunjika kwa ndani, osati kwa wochimwa, osati kwa makanda, koma kwa iwo amene ali akutha usinkhu. Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu, mwachifuniro cha Mulungu. Taonani, chisomo chikhale kwa inu ndi mtendere wochokera kwa Mulungu Atate ndi kuchokera kwa Ambuye Yesu Kristu. Wodala khale Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu, yemwe watidalitsa ife ndi ndalitso onse wa uzimu malo a mwamba mwamba mwa Kristu Yesu. Oh my, mwaona yemwe iye akuwayankhula osati gulu la makanda, kwa anthu amene anakhala malo a mwamba mwamba ndipo adalitsidwa. Sopano yanati, iwe ukudziwa china chake, iwe unaphunzitsidwa ndipo iwe unapulumutsidwa, ndipo ine ndikufuna kuti ndikuuze iwe chimenezo zonse zili. Oh, ine ndimazikonda zimenezo, sichoncho inu. Ine ndikufuna ndikaike mapazi anu mwamba miyamba kanthawi pang'ono, malo mokhala omangidwa pa dziko lapansi. Anati, sopano ine ndikufuna ndikuuzeni inu chifukwa chake. Ine ndikufuna ndikupatseni inu pang'ono, pang'ono, kulimbikitsa pang'ono, chitsitsimutso pang'ono, kukondoweza pang'ono. Amen. Ine ndimakonda kukondoweza. Kumakhala ngati kukumanga iwe. Makamaka pamene inu mukudziwa, pamene inu mungakhoze kunena kuti ndipakuti atero Ambuye. Sopano ine ndikufuna kuyankhula kwa inu. Yanati, inu amene mukukhala m'malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu, atadalitsidwa limodzi ndi madalitso onse a uzimu, mphatso za Mulungu zoonetseredwa, machiritso a uzimu, mauneneri, chilichonse chikuchitika. Sopano ndinu anthu okula usinkhu. Ine ndikufuna kuyankhula kwa inu. Ine ndikuyankhula izi kwa inu. Sopano penyani maringana. Amen. Sopano ndizi apa. Ine ndikuyembekeza izo kweni kweni. Ine ndizilola izo, zilowerere mkati bwino, mwabwino kweni kweni, chifukwa izo zichita bwino. Izo mwina mwake zidzapita mpaka mumafupa. Monga iye anatisankha ife mwa iye. Ndani anatero? Ine ndinamva izo ndipo ndinabwera. Ayi ayi, inu simunatero. Iye anatisankha ana nthawi yakale. Anatisankha ife mpingo mwa iye. Litiro limenero Paulo sabata yatha kapena pamene inu munachita chitsitsimutso. Ayi, asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Sopano inu mukhoza kukwera pa mtambo. Mwaona iye anachita chiyani? Iye anatisankha ife mwa iye Khristu asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Ndikanakonda ife tikanakhala ndi nthawi pang'ono kuti ndipite ku Yobu 7:37 ndi kukaona pamenepo pamene iye anati, unali kuti iwe pamene ine ndinkayika maziko a dziko lapansi, ine ndisanayike maziko a dziko lapansi, ndidziwitse ine pamene iwo anamangidwa. Kapena unali kuti iwe pamene nyenyezi za mmawa zinali kuyimba pamodzi ndi ana a Mulungu ankafuula mwachimwemwe. Akumuuza Yobu, dzimangire wekha ngati mwamuna, ine ndikufuna ndiyankhule ndi iwe. Sopano Paulo akuti iye anatisankha ife mwa iye mpingo asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Sopano penyani, kuti ife tikhale tili oyera. osati chiyero chathu chomwe chabwino inu mukuti kodi inu mumakhulupirira mu chiyero mbali Branham zedi osati changa mwachake chiyero changa sikanthu chake ndi changwiro chabwino inu mukuti ndiye kodi inu mukukhulupirira kuti inu mukhoza kumwa kapena ayi ine sindinanene konse zimenezo penyani njere ya tirigu ikhoza kokha kubala tirigu iyo singakhoze kubala chisoso. Mulibemo chikhumbo mwa izo, mulibemo moyo mwa izo kuti ubereke chisoso. Ndipo ngati ife tili mwa Khristu Yesu, musanyengedwe. Inu kuli bwino mufufuze izi mwa cheru tsopano. Onani, ngati inu mupitiriza kumati chabwino ine sizimanditsutsa ine kuchita izi. Ndipo sizimanditsutsa ine kuchita izo. Zinthu za mdziko. Sopano ine ndikupwerekani inu pang'ono pokha kuokerani nthenga zombuyo mbali inayo. Koma ndi umboni umodzi uwu wotsimikizika, inu simunakhalepo kwa Khristu, inu simunayambe mwabadwa mwatsopano. Iye amene akonda dziko lapansi kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili nkomwe mwa iye. Sopano ngati inu mutangosiya kuchita zimenezo chifukwa inu mukudziwa kuti muyenera kuchita izo ndi kusiya kuchita izi, ndicho chizindikiro kuti inu simunafike paliponse. Amene chinthu chimenecho chikhala chakufa mwa inu, ndipo chikhalidwe chaicho nkupita. Paamakhala munthu wina amenemo, ndipo iye akhoza kungobala mzimu oyera umene unali mwa Khristu mwa inu, umabala moyo wonga Khristu. Palibe chimene inu mumachita chimene iye anachita. Iye anasankha zimenezo asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Wina wake anati, chabwino ine ndikudziwa, ine ndinapulumutsidwa chifukwa ine ndinasiya kusuta. Icho sichinali chifukwa chimene ine ndinapulumutsidwira. Icho sichinali chifukwa chimene inu munapulumutsidwira. Inu munapulumutsidwa chifukwa Mulungu anakusankhani inu asanayikidwe maziko a dziko lapansi kuti mudzapulumutsidwe. Ndicho chiphunzitso chalemba. Amen. Tsopano inu mukuona ife tikuyamba kupeza kuti si ifeyo, ndi iyeyo. Mwaona iye anatisankha ife. Abrahamu sakanakhoza kunena kuti chabwino alemekezeke Mulungu, ine ndinabwera kuno kuchokera ku nsanja ya Babelo. Haleluya, ndi chifukwa chake ine ndinapulumutsidwa. Iye akanakhoza kupulumutsa gulu lonsero ndi iye, ngati ndiye chifukwa chimene iwo anachitira zimenezo. Mwaona iye sanachite zimenezo. Yana musankha Abrahamu, ndipo chimenecho chinali chiyambi chomwe cha chipulumutso chathu chimene chinaperekedwa kwa munthu pamene iye anamuitana iye. Ndipo anamusankha iye, ndipo anamukonzeratu iye, ndipo anamupatsa iye lonjezo, ndipo anapanga pangano ndi Abrahamu ndi mbewu yake kwa nthawi zonse. Tsopano ife tikhoza kupita patsogolo apa ndi kukawerenga mutu wa thunthu mu zimenezo, koma ife tilibe nthawi. Tsopano Mulungu anayitana. Penyani, pamene iye anamuyitana Abrahamu apa, iye anamuyitana iye mwakusankha, osati chifukwa iye anali, chifukwa Mulungu anali. Ndipo iye anamuyitana iye kuti achoke kwa anthu ake, ndipo anamudalitsa iye, ndipo anamuuza iye kuti ine ndikupulumutsa iwe. Ndipo mpaka pansi apa iye akuti ndipo iwe udzabwera kwa ine mu mbado wokhwima wakale. Iye asanachite chilichonse choti chimuyenereze icho, Mulungu anamusankha iye, anamuuza iye. Ndipo sati iwe wekha, komanso mbewu ya pambuyo pako. Oh my, zindikirani. Ndipo iye anabwerera. Ndime ya 80. Sopano tiyeni tiwerenge mpaka pansi apa patsogolo pang'ono pa chinthu china ichi. Kotero Abrahamu anachoka monga mbuya anali atayankhulira kwa iye, ndipo Loti anapita ndi iye. Ndipo Abrahamu anali wa zaka 75 zakubadwa pamene iye anatuluka ku Harani. Ndipo Abrahamu anamutenga Sarai mkazi wake ndi Loti mwana wa mchimwene wake ndi chuma chawo chonse. Tsopano penyani, iye anachita apo pomwe chimene Mulungu anamuuza iye kuti asachite. Iye anamutenga Loti mdzukulu wake, ndipo Abrahamu anawatenga abambo ake. Koma iye sanamuuza iye kuti awatenga abambo ake, koma iye anawatenga iwo muli monse. Ndipo wowerenga Baibulo aliyense, inu mudzawerenge izi mu Genesisi mawa amene mudzakhale ndi nthawi, zindikirani kuti inali mchenche mu mafutawo mpaka munthu wachikulireyo anamwalira. Iye anali chopunthwitsa njira yonseyo, ndipo chomwe chonso anali Loti. Mulungu anamuyitana Abrahamu, osati Loti. Iye anamuyitana Abrahamu, osati abambo ake. Chabwino, inu mukuti nanga bwanji Sara, mwamuna ndi mkazi wake ndi mmodzi, Aefeso, iwo ali thupi limodzi. Baibulo linanena chomwecho. Chabwino. Koma iye anamuyitana Abrahamu, ndipo anamufunsa iye, ndipo anamuuza iye kuti adzilekanitse yekha ku zonse zomwe iye anali nazo ndi kubwera mdziko la chilendo. Taonani, kulekanitsidwa kupita mdziko la chilendo limene iwe sukudziwa kalikonse za ilo, ndicho Chikhristu kudzilekanitsa ku zinthu za mdziko chifukwa Mulungu wakuyitana iwe. Kupita ku dziko lina kukakhala pakati pa anthu omwe iwe sukudziwa kalikonse kawo kuti ukakhale mwenda njira. Amen. Pamene ine ndiganiza za zimenezo, ine sindingakhoze basi kudzigwira ndekha mwenda njira mlendo. Yakobo wokalamba pakufa atayima pamaso pa Farao, iye anati, ine ndakhala ndili zaka zambiri mu umwenda njira wanga. Amen. Kodi iye anali chiyani? Iye anayamba kubwera kwa iye mwini. Mwana wang'onoyo anali atachita moyipa kwambiri. Iye ankadziwa kuti iye anangokhala mwenda njira kuno. Sopano zindikirani. Ife tikufika mpaka musi ku ndime ya 8. Ndipo Mulungu akumulonjeza Abrahamu apa momwe iye ati amupulumutsire iye ndi mbewu yake pambuyo pake. Sopano iye anapanga pangano lopanda mangawa. Izo sizili chimodzi-modzi basi kuti iye anazipanga izo basi chifukwa chakuti iye anali kuti iye anali Abrahamu. Iye sanenene kuti tsopano Abrahamu, ngati iwe uti uchite izi, ngati iwe uti uchite izo. Iye anati, Abrahamu, ine ndachita kale izo. Icho si chinthu chimene iwe uyenera kuchita. Ine ndazichita izo ine mwini. Amen. Oh my. Pamene ine ndiganiza za zimenezo, Mulungu anachita izo iye mwini. Mopanda mangawa, pangano la Mulungu ndilo panda mangawa. Inu mukuti chabwino mbale, ine ndinasiya kudya nyama, ine sindimachita izi, ine mbale, izo zilibe chinthu chimodzi chochita ndi zimenezo. Si ngati inu mumadya nyama, kapena simudya nyama, kapena kusunga masiku a sabata, kapena mwezi watsopano, kapena kaya inu mumapita ku Sunday sukulu la Mulungu, kapena chimene ichi chili, inu munapulumutsidwa mopanda mangawa. Ndiye inu mukuti mbale Branham, ndiye ngati ine ndapulumutsidwa ulemerero kwa Mulungu, ine ndikhoza kuchita chimene ine ndikufuna kuchita, inde Bwana. Ndipo ngati inu mwapulumutsidwa mbale, iwe sumakhala ndi chikhumbo cha chilichonse cha mdziko. Ndipo mtima wako wonse umakhazikika pa icho. Iwe sungakhoze kudzipatula kwa icho. Koma bola ngati pali kukoka pamenepo, iwe umadziwa kuti pali chola kuyika apobe. Sopano, kusankhidwa, Mulungu anamuyitana Abrahamu, anamuza iye kuti iye akanati amupulumutse iye mopanda mangawa. Sopano, tiyeni tipite chapa, lonjezo litatha kanthawi pang'ono. Ine ndikufuna inu mupite nane ku Genesis 15:7. Apa mphindi yokha, ndipo tiyeni tiwerenge apa kwa mphindi pang'ono chabe. Chabwino. Ndipo Ambuye anati kwa iye, ine ndina Ambuye amene ndinakutulutsa iwe kuchokera ku Uri wa Akadia, ndipo ndinapereka kwa iwe dziko ili likhale cholowa chako. Ndipo iye anati, Ambuye Mulungu, ndidzadziwa bwanji kuti ilo lidzakhala cholowa changa? Tsopano, Abrahamu atatuluka mdzikolo Akadia, dziko mzinda wa Uri wa Akadia, dziko la Shinara, wolekanitsidwa, anatuluka. Taonani zimenezo. Chimodzi-modzi monga Akhristu lero. Akungoyenda-yenda. Penyani. Ndipo iye anati kwa iye, nditengere ine ng'ombe yayikazi ya zaka zitatu, ndi mbuzi yayikazi ya zaka zitatu, ndi nkhosa ya mphongo ya zaka zitatu, ndi njiwa, ndi nkhunda. Tsopano mawa, ine ndikufuna inu kuti mupitirire, ndikukawerenga izo, ngati inu mukuziremba izo, mpaka musi, ine ndizibwereza izo, chifukwa cha nthawi, danga, chifukwa ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu nthawi yayitali, ine ndikufuna inu mudzabwerenso mawa usiku. Kotero ife tikhoze kudzalowa mwezi. Ife tikungoyika a maziko sikuno. Maziko chabe. Mukuona? Ndipo iye anatenga izi ng'ombe yayikazi, mbuzi yayikazi, ndi nkhosa ya mphongo, ndi ziwiri, njiwa ndi nkhunda. Ndipo anagawaniza nkhosa ya mphongo ndi ng'ombe ndi zina zotero. Ndipo anaziyala izo kuyika njiwa amenemo, ndipo popanda kuyigawa iyo. Ndipo anasunga mbalame kuzichotsa pa izo zisachokepo mpaka dzuwa litalowa. Ndipo Mulungu anatsikira pa Abrahamu kudzatsimikizira pangano limenelo. Anabwera uko anati, tsopano Abrahamu, tsopano ine nditsimikizira kwa iwe chimene ine ndikufuna kuti ndichite. Ndipo iye, ndipo ino mukudziwa ambiri a ino anthu munali muno mumpingo zaka zapitazo, ine ndinaphunzitsa chinthu chomwechi inde bwana mbuyo mu 1949 ine ndinali kuphunzitsa zimenezo chabwino. Iye anali atazilemba izo mu Baibulo lake. Taonani, ndiye iye anabwera pansi ndipo anadzasonyeza kwa Abrahamu chimene iye anali kupitako. Poyamba iye anamuyika Abrahamu kuti agone. Tsopano Abrahamu, iwe ulibe kanthu kochita ndi izo. Tsopano kwa ine amene mukuyesetsa kuti mudzipulumutse nokha, ine ndamva kuti muchali chinkachisi titatha kukhala pansi pakuphunzitsa kumeneko kuti anthu ambiri anachoka mukachisi, anatuluka kukalowa mu miyambo ndi zina zotero, kukakhulupirira mitundu yonse yachilichonse chimene chilipo kuti chikhulupiriridwe. Anasiya ena iwo asiya kudya nyama, ndipo ena iwo akusunga masiku awo a sabata ndi mwezi watsopano. Ndipo sindikuti ine ndikuganiza akuchita za nsembe ndi chilichonse, atatha kukana kwenikweni kuvomereza mawu a Mulungu, izo zikusonyeza chomwe icho chinali umu. Paulo anati, iwo anatuluka chifukwa iwo sanali ya ife. Mwaona, ndikokulondola, mwaona, izo nzona, mzimu oyera umagwira mawu a Mulungu. Zinthu zimenezo kwa chionetsero zidzatsimikiziridwa kuti iwo akulakwitsa. Tsopano iye anati, Abrahamu iye anamugonetsa iye tulo, anati, ine ndikusonyeza iwe momwe ine nditi ndichitire izo, momwe ine ndisungire pangano langa. Ndipo iye anatenga nyama zimenezo. Ndipo tsopano penyani, pamene Abrahamu anakagona tulo kusonyeza kuti imfa iyenera kubwera kwa cholengedwa chilichonse, ndiye ng'anjo yoyaka moto inapita patsogolo pake. Ndipo ng'anjo yoyaka moto inkayimira Gehena kuti wochimwa aliyense ayenera adzapite ku Gehena. Ndiyeno kupitilira izo mwa nsembe pa phiri panapita kuwala koyera pang'ono kumene kunapita pakati pa chilichonse cha zidutswa za nsembezo. Pangano, ngati mungazindikire pakhala pali njira zambiri zomwe anthu amapangira pangano nthawi zambiri. Ife lero timapanga bwanji pangano? Titi chanza, ndipatseni ine 5. Umenewo ndi mgwirizano, ndilo pangano lathu, si choncho? Masiku akale iwo ankakonda ku China, inu mukudziwa momwe iwo ankapangira pangano. Iyo amaponyerana mchere wina ndi nzake, limenero ndi pangano ku China. Mwaona, ndipo iwo amapanga mapangano osiyanasiyana, miyambo ya anthu yosiyanasiyana. Koma mwambo wakumawa unali kupha chinyama ndi kudzayima pakati pa chinyama ichi, ndiyeno kuzilemba. Chapa inu mukuzipeza izo mu Levitiko. Ndipo iwo amalemba apa mgwirizano wawo. Ndipo mgwirizano umenewo umang'ambidwa pawiri pa chinyama chakufa ichi. Ndipo iwo amalumbirira pa chinyama chakufacho kuti ngati iwo aswa pangano ili, mulole thupi lawo likhale ngati chinyama chakufa ichi. Ndipo amampatsa aliyense chidutswa, ndiyeno iwo amatumizidwa zipita. Ndipo pamene abwerera, zidutswa ziwiri zimenezo zimeyenera kulumikizana ndende basi. Zidutswa zomwezo ndizokongola bwanji? Mulungu akupanga pangano kusonyeza kuonetseratu kuti ine ndalumbira kuti ine ndidzachita zimenezo mu mbewu yako, ine ndidzadalitsa mafuko onse a dziko lapansi. Kawerengeni zimenezo, ine ndidzadalitsa mitundu, ine ndidzadalitsa munthu wakuda, wachigasu, munthu woyera, ine ndidzadalitsa aliyense kudzera mu mbewu yako, pakuti kuchokera mwa iwe udzabwera mafumu ndi akaronga. Inu mudzachita motani izo Ambuye? Ine ndidzakusonyeza iwe kuti ndi motani? Ndipo iye anakamusonyeza iye kumbali kwa phiri kumene zidutswa zimenezo zinayimiridwa. Ndipo ophunzira Baibulo aliyense pano akudziwa kuti iliyonse ya izo inali nyama yoyera zimenezo zinkayimira nsembe ya Yesu Khristu. Iye anali mwana wa nkhosa, iye anali ng'ombe yayikazi yomwe inkapanga madzi olekanitsa pamene munkadutsa madzi olekanitsa. Tsopano ife tikumakhala ndi kutsukidwa ndi madzi mwa mawu olekanitsa ku tchimo kudzera mu mawu, kudzera mukukhulupirira. Ndipo nkhunda ndi njiwa zinali machiritswa auzimu, izo zonse mwa Khristu. Amen. Pamenepo Mulungu anamuonetsa Abrahamu zomwe iye akanati achite, kuti kudzera mwa mbewu ya Isaki, iye akanadzabala mwana wake wobadwa yekha, Khristu. Ndipo iye anaphedwa kutaliko pakati pa thambo ndi dziko lapansi, pamene dzuwa linkalowa mdima pa dziko lapansi, ndipo pamenepo iye anamung'amba iye pakati. Mulungu anatulutsa solo yake mwa iye, ndipo iye analemba pangano ndi mabanja a dziko lapansi. Pamene mwanzi wa mtengo wapatali uja wosayipitsidwa wa Mulungu wamphamvu zonse ukuukha kuchokera mu misempha ya Emanuele, iye anang'amba solo imeneyo kuchoka mwa iye. Iye anati, Mulungu wanga, Mulungu wanga, ndi chifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Nkhope yake yodzaza ndi malova achipongwe, chisoti chachifumu cha nyozo chinakokedwera pamphumi pake, misomali yake inakhomeredwa, zinali zisonga za Chiroma, msana wake unang'ambika mpaka nthiti zake zinkaonekera, akulendewera pa mtanda, akufula kufa imfa ya wotchimwa tchimo la dziko lapansi pa iye. Ndipo pamenepo Mulungu anang'amba mbali zake, anang'amba solo yake kuchoka mwa iye, pamene iye anati, mʼmanja mwanu ine ndikupereka mzimu wanga. Ndipo iye anagwetsa mutu wake, ndipo dziko lapansi linagwedezeka ndi kugeya miyala yake. Ndi uyo pamenepo ndilimenero pangano la Mulungu, ndi kumeneko kukwaniritsidwa kwa zimenezo. Pakati pa miyala yosweka ndi mlengalenga mwakuda, mpulumutsi wanga anaweramitsa mutu wake ndipo anafa, chophimba chotsegula chinawulula njira uzisangalalo zakumwamba ndi tsiku losatha. Oh Calvary, oh Calvary, Yesu anakhetsa magazi ndipo anandifera ine. Ndiye iye anang'amba solo ya mwana wake yemwe, analekanitsa pangano, ndipo iye anaponyera thupi mʼnthaka. Ilo linagona mʼmenemo kwa masiku atatu usana ndi usiku. Ilo linauka pakuti sikunali kotheka kuti woyera wanga uyo adzaone chivundi, kapena kuti ine ndidzasiya solo yake mu gehena. Ndipo solo yake inali mzimu wake umene unatsikira ku gehena. Ndipo iye anauka pansi, Mulungu anatero, ndipo anatenga thupi lake, ndipo anamupatsa iye moyo. Ndipo anatenga thupi la Yesu, ndipo anakaliga ilo pa dzanja lake lamanja mu ulemerero, ndipo anatumizanso mzimu woyera ngati pangano. Ndi zimenezo tu, musati muphonye pa izo mbale. Wopanda ubatizo wa mzimu woyera inu mwatayika. Ndicho chokhacho, inu simusowa kudandaula zakupita kumwamba. Ngati mulibe kalikonse muno chauzimu, zitseko sizingakhoze kutsegulidwa. Inu mukhoza kuyenda pamenepo ndi kumenyetsa mutu wanu pa icho. Koma ngati mzimu wa Mulungu uli menemo, mzimu wa Mulungu mkatimo udzatsegula zitseko, muyenera kukhala nacho chinthu muno kuti chikatsegule icho kumeneko. Ndiko kulondola, kotero inu munaweruzidwa kale pa zomwe inu mumaganiza za Yesu Khristu. Tsopano apa iye akubwera wong'ambika wa masanza, wong'ambika muzidutswa. Solo yake inapita kwa Mulungu, Mulungu anamudalitsa iye. Ndiyeno solo yake inabwereranso mumaonekedwe a ubatizo wa mzimu woyera umene umabwera mwa wokhulupirira aliyense kudzayeretsa, kuyeretsa malingaliro, kuyeretsa mtima ndi kudzasiya gawo la mzimu woyera menemo apa ndi apo. Ndipo pamene mzimu woyera uperekedwa, mzimu woyera omwewo umene unatulutsa thupi la Yesu kuchokera mʼmanda udzakwatula. Ndipo pangano limenelo liyenera kulumikizana monga iye anang'ambira pamenepo, ndipo napereka thupi, anabwerera kwa Mulungu, ndipo mzimu unadzabwerera pa dziko lapansi. Ndiye mzimu wanu uyenera kudzakhala mzimu wa mtundu omwewo, kapena iwo udzaphonya malo aja opita limodzi. Amen. Inde Bwana, osati chifukwa inu mumadzipanga nokha, koma chifukwa china chake chikondi cha Mulungu chasesa kulowa musolo yanu, chimene chang'amba fano lililonse lapa dziko lapansi. Ndi zimenezo tu. Ndipo pali china chake chimene chimangopuma ndi kuyitanira kwa Mulungu, ndi solo yanu umu ikuyitanira kwa Atati akumwamba. Ndi zimenezo tu, zimenezo zimakupatsani inu chikhulupiriro, ndipo inu muma zakala mbeu ya Abrahamu. Inu muma kubidira lonjezo la Mulungu monga Abrahamu anachitira, ngakhale ilo litachedwa, kumabe inu mukuli kubidira ilo. Mokubidika Abrahamu sana zandime pa lonjezo la Mulungu, mwakusa kubidira, kuma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Ndipo inu simungakhale opulumutsidwa kuchokera kuchitsitsimutso chimodzi kupita kuchinzake, ndiye nkumadzitchanokha mbeu ya Abrahamu. Inu kuti bwino muganizire china chake poyamba, musoweruze molakwika chilichonse, khalani molunjika ndi mawu. Abrahamu sanagwedezeke pa lonjezo la Mulungu kudzera mukusakhulupirira, pamene iye anamuwuza iye kuti iye akanadza mupatsa iye mwana wamwamuna, iye anadikirira zaka 25, amakhala wamphamvu nthawi zonse. Yankakula muchisomo ndi chidziwitso cha Ambuye. Amen. Sindinalinge kuti ndifike pakulalikira, koma izo zinangoyamba kulalikira mwaine. Chabwino. Mulungu akuitana, akusankha, sopano inu mukhoza kukumanizana nazo izo. Alipo anthu omwe sadzapulumutsidwa konse, pali anthu omwe sadzapulumutsidwa konse, zilibe kanthu zomwe iwo akuchita. Ndipo inu mukudziwa zimenezo. Pali anthu omwe anakonzederatu kuti adzatayika. Pali anthu amene anakonzederatu kuti adzapulumutsidwa. Onse amene anakonzederatu kuti adzapulumutsidwa, adzapulumutsidwa muli monsemo. Zimenezo sizinapite bwino. Izo zikuoneka ngati simunazimvetse izo. Chabwino, tiyeni titembenuzire apa. Tiyeni tingozipeza izo ndiye. Tione chimene Mulungu ananena. Tiyeni tifike muchipangano chetso pano poyamba. Ndipatseni ine Aroma 9 minute yokha, ndipo ife tiona ngati izi zilizoona kapena ayi. Tione ngati Mulungu ananena kuti ena adzatayika, ndipo ena omwe akanati adzakhale. Kodi mumawakonda mawu a Mulungu? Chabwino, tiyeni tione chimene iwo akunena tsopano. Sopano mvetserani mwatcheru, tengani nthawi yanu, musakhale paliwiro. Tsopano penyani Aroma 9. Paulo akuyankhula chipangano chatsopano. Ndakutengerani malo ambiri muchakale. Ndipo ina amene mukulemba, lembaninso Yuda folo, pamene inu muli pamenepo. Amuna akale okonzederatu kukutsutsidwa uku, anthu akusandutsa chisomo cha Mulungu kukhala chonyansa, kululuka kukatsatira zilako lako za chidziko, umo mu Timoteyo aponso, pamene iwo amati, monga Yambre ndiyane anatsutsana ndi Mose ndi Aroni, momwemonso awa adzatsutsa choonadi. Amuna amalingaliro otayika. Mulungu anati iwo adzakhala pamenepo. Ndipo iwo ali pano. Tayang'anani pa zinthu zabodza, inu mupite kunja kuno, mupite kudutsa mipingo ya Chipentekoste, a Methodist, a Baptist, a Chiyero, kulikonse kumene inu mukufuna kutero. Inu mukawapeza anthu akutsanzira icho, anthu akudzipanga ngati kuti ndiwowo. Chabwino, ulemerero kwa Mulungu, haleluya. Mkaza ananena tsiku lina, ine ndili nawo anateni, koma ulemerero kwa Mulungu. Ambuye anandiyitana ine kuti ndidzalalikire uthenga, haleluya. Ine ndikupita kunja, ndikachite izo. Iye sanachite chinthu choterocho. Iye sanatero, ndipo iye sadzatero konse, chifukwa iye anati, iye sadzatero. Sopano, koma oh my, yankaganiza chomwecho. Inde bwana, Mulungu anamupatsa iye anateni kuti awalere. Ndicho chimene iye ankayenera kuchita. Chabwino, koma chinthu chake ndi chakuti iwo amadzipeza okha pansi pakutengeka. Chabwino, iwo amanena kuti ine sindikusowa aliyense kuti andiphunzitse ine. Ulemerero kwa Mulungu, ine ndili nawo mzimu woyera. Chabwino, ndiye mzimu woyera unalakwitsa pamene iwo unati iwo unayika ena mu mpingo aphunzitsi. Mulungu anawayika iwo mu mpingo monga aphunzitsi. Izo zikukhazikitsa izo. Ndi chifukwa chiyani anayika aphunzitsi menemo ngati mzimu woyera uti udzachite kuphunzitsa konseko? Mukuona? Chabwino, mukuona? Chimene anthu akusowa ndi kubatizidwa kwa ubongo wawo pambali pa madzi awo ukonkulondola. Chabwino, ndikhulupirireni kuyankhula kwa kuthwa kumeneko. Koma ine ndimakonda kuzilola izo kuti zilowerere mkati. Ife tikufuna chitsitsimutso, ndipo mbale inu muyenera kuchikondoweza chinthucho. Inu musanachite izo, inu muyenera kumutenga Satana akankhidwire kutali. Musamakangane naye iye, muzitenga malo anu ndi kuima pamenepo. Ndinachita kumenyana naye iye kuzungulira dziko lapansi. Ndipo mkhristu wina aliyense yemwe anayamba wamuyimirirapo Mulungu ayenera kumenyana naye iye. koma ngati iwe ukudziwa chimene waimamo, chimene ukudziwa kuti ndichoonadi, ndizo pakuti atero Ambuye, iwe ukhoza kuima pamenepo. Inu mukuti chabwino ulemerero kwa Mulungu, ine ndinapulumutsidwa chifukwa ine ndinasiya kumwa. Ulemerero kwa Mulungu, ine ndinali ndi tsemwe linatsikira kunsana kwanga, ine ndinali ndi mphepo ya mkokomo ya mphamvu inandigunda ine ku nkhope. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo mbale Branham? Ndithudi, koma ine ndikufuna ndione kumene mphepo ya mkokomo ya mphamvu imeneyo inachokerako poyamba. Mukona izo nzoona, zoonadi, limenero ndi tsemwe chabwino, koma ine sindinapulumutsidwe chifukwa ine ndinali ndi tsemwe. Ndipo osati chifukwa ine ndinali ndi mkokomo mphepo ya mphamvu, inu simumakhulupirira muzimenezo mbale? Inde, ine ndimatero. Koma dikirani miniti, tiyeni tibwerere apa pang'ono pokha. Ngerekezi alinazo zabodza zina chapamenepo. Ine ndinapulumutsidwa chifukwa ine ndinakumana ndi zikhalidwe za Mulungu. Iye anandiitana ine, ndipo ine ndinadziwa kuti iye wandiitana ine. Ine ndinamulandira iye pa mawu ake. Chotero ine ndikhoza kumuuza Satana pakuti atero Ambuye. Pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi, iye anali Mulungu, iye anali Emanuele, Mulungu anali mwa Khristu, akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Iye sanagwiritse ntchito iliyonse ya mphatso zake zazikulu pamene iye anakumana ndi Satana. Iye anati, kwalembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha. Kwalembedwa, iwe usamuyese Ambuye Mulungu wako. Iye anamugonjetsa iye ndi zimenezo tu kudziwa lemba. Satana amalidziwa ilo nayenso, koma iwe umayenera kudziwa momwe ungawagwirire molondola mawu a Mulungu. Mukuona, zindikirani, mvetserani kwa Paulo akuyankhula. Ndiyangati angavomereze chiphunzitso cha Paulo? Iye anati, ngati ngero adzaphunzitsa china chilichonse, musiyeni iye akhale wotembereredwa. Ine ndimanena choonadi mwa Khristu, ine sindimanama, chikumbumtima changanso chikuchitira umboni mwa mzimu woyera. Mvetserani kwa Paulo akudzitsimikizira yekha, mwaona, kuzika izo kuti inu mwantheradi mudziwe kuti ine ndili nacho chisangalalo chachikulu, ndipo icho chisoni mu mtima mwanga. Pakuti ine ndikanakhoza ine, pakuti ine ndikanafuna kuti ine mwini ndikhale wotembereredwa kwa Khristu kwa abale anga, ati abale anga monga mwathupi. Inu munamvapo akuti, oh, Ayuda onse ndi anthu osankhidwa Mulungu. Izo sizoona, izo sizoona. Ayuda si anthu osankhidwa ndi Mulungu. Mwaona, iwo siyali. Sobano mvetserani, muone ngati Paulo sananene chinthu chomwecho, ndipo iye anali Myuda. Mwaona, Abrahamu anali ndi ana amuna 11. Inu mukudziwa zimenezo? Si choncho inu. Ndipo iwo onse anali mbewu ya Abrahamu. Iwo onse anali mbewu ya Abrahamu. Koma mwa Isaki, mbewu yako idzayitanidwa. Osati mwaina onse, osati mwa Ishumaeli, ndipo osati mwana amuna 9 ochokera kwa mkazi winayo, mkazi wachitatu, yemwe iye anali naye. Ayi, izo zinali mwa Isaki, munali mbewu itayitanidwa. Dikirani, ine ndikukhulupirira kuti izi zili mutu omwewo. Amene anali Israeli, kwa amene kukhazikitsa umwana ndi ulemerero ndi pangano ndi kupereka kwa lamulo ndi utumiki wa Mulungu ndi malonjezo. Tsopano yakuyankhula za Israeli tsopano. Tsopano mpenyeni iye zomwe yakunena. Amene ali Atate ndiwo amene ali okhudzi chifukwa chathupi Khristu adzabwera. Amene ali pamwamba pa zonse, Mulungu alemekezeke kwa nthawi zonse. Amen. Osati ngati kuti mawu a Mulungu sanagwire ntchito, pakuti iwo sali onse Israeli amene ali Israeli. Mkulondola kumeneko, ndiye si onse ali Israeli amene ali Ayuda kumeneko. Iwo si onse a iwo. Tenyani, ngakhale chifukwa iwo ndi mbewu ya Abrahamu, izo sizimawapanga iwo kukhala Israeli. Tsopano penyani, kodi inu mukufanizira chiyani mbale Branham? Ine ndikufanizira mpingo. Onse amene amavomereza Khristu si Khristu. Onse amene amapita kutchalichi si Khristu. Mbewu yonse ya Abrahamu sanali amene ali ndi lonjezo. Iwo anali osankhidwa. Ilo linali lonjezo, ndipo lonjezo linanenedweratu kwa Abrahamu. Ndipo osankhidwa a Mulungu anakonzederatu asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Mukuona, zindikirani. Komanso osati chifukwa iwo ali mbewu ya Abrahamu, iwo ali ana. Koma mwa Isaki mbewu yako idzayitanidwa. Osati mwa Yuda ena onse, koma mwa Isaki, kubwerera mwa Isaki kubwera Khristu. Imeneyo inali mbewu ya Abrahamu, ndiyo Khristu. Ndiyeno mbewu ya Abrahamu choyamba, si inali kubwerera mu mbewu ya kugonana. Chinali chikhulupiriro chake, chimene Mulungu anachiwerengera. Ndikubwerera mu chikhulupiriro mwa ife, kukhulupirira imfa, kuyikidwa manda ndi chiuchitsiro cha Khristu, zikutibweretsera ife mbewu ya Abrahamu. Ndipo Abrahamu analandira ndulidwe monga chisindikizo cha lonjezo ku chikhulupiriro chake. Tsopano, iye sanalandira ilo pamene iye anadulidwa, iye analandira lonjezo iye asanadulidwe. Ndikulondola ukoyere dala, ali kuti mbale, mlali winayo, ine ndinamuona iye atakhala, ine ndikuganiza iye akujambula kumbuyo uko, mbale, inde, chabwino. Iye analandira lonjezo iye asanadulidwe. Aroma 4, aza kuzani inu. Ye analandira lonjezo ya sanadulidwe. Kenako, ya anapatsidwa ndulidwe monga chisindikizo cha kumvera kwake kwa chikhulupiriro. Tsopano, pamene ife tinena kuti, ndi chifukwa chake Billy Graham, Charles Fuller, ndi Billings, ndi onse amenewo. Chifukwa chimene iwo akuyankhula za abale awo achibaptisti. Ine, ndinawawuza ambiri ya iwo chomwecho, Rufus Mosley, ndi gulu lonsero. Ine ndinati, ya nati chabwino ife tinali nao otembenuka 20,000 mu masabata awiri, iwo sana kawapeze anthu 20. Ine ndinati, iwo sana tembenuke. Oh, ya nati, iwo anamulandira Khristu ngati mpulumutsi wawo. Ine ndinati, komabe, iwo sana tembenuke. Ukonkulondola, iwe suma tembenuka mpaka, kutembenuka kumatanthauza kusinthidwa. Ndipo taonani. Paulo, Petro anali atakhulupirira pa Ambuye, iye anali atabatizidwa, atabatizidwa mphamvu yochiritsa odwala, kudututsa ziwanda, kuukitsa akufa, ndipo Yesu anamuwuza iye, usiku wakupachikidwa kusanachitike, iwe ukadzatembenuka mtima, udzamulimbikitse mʼbale wako. Mkulondola uko, anali atapulumutsidwa ndi kuyeretsedwa, ndipo anali asanatembenuke, ndilo lemba. Oh, kodi iye anayeretsedwa, inde Bwana. Yohane 17:17, ayeretseni iwo Atate kupyerera mu choonadi. Inu mukuganiza kuti iye akanayika mzimu umenewo mu chotengera chimene sinali choyenera, ndipo iwo anapita kunja uko, ndipo anakatulutsa ziwanda, ankabwerera akufuula, chabwino. A Methodist, iwa ankabwera, akufula, akulemekeza Mulungu, ndipo anati, oh, ziwanda, zimati mbela ife. Up, kampindi chabe, Mateyu 10, ndipo iye anati, musakondwere, chifukwa ziwanda, zimakumverani inu, koma mukondwere chifukwa mayina anu, analembedwa kumwamba. Ndikulondola uko. Sobano, ine ndikufuna ndikutontholetseni inu miniti yokha. Ndipo Yudasi anali ndi iwo. Ndikulondola uko. Yudasi anali ngati baka wankulu, momwe anali mudziwe. Iye anali akufula ndikusangalala na Yesu. Ndipo iye anautsatira mpingo mpaka musi, mpaka iwo unafika ku Pentecoste. Koma pamene iwo unafika ku Pentecoste kuti udzalandire ubatizo wa mzimu era, iye anaukana iwo, ndipo anamupereka Yesu, ndipo ameneyo anali wotsutsa Khristu. Ndipo mzimu umenewo lero udzabwera pansi pomwe ndi kudzaphunzitsa kulungamitsidwa mwachikhulupiriro ndi chilichonse, ndi kudzasunthira mpaka musi kubatizo wa mzimu woyera, ndiyeno nkudzasonyeza mitundu yake ndizo ndendende. Ndipo penyani anamwali tena amene anatuluka 5, onse iwo anamwali 5, iwo anali wopusa 5, anali ndi mafuta munyali zawo. Kodi mafuta ndi chiyani? Mzimu woyera. Mukuona, ukonkulondola, iwo onse anali anamwali, ankakhala moyo wabwino, miyoyo yoyera. Inu mukuti chabwino mbale, ine sindimapita kuzovina, ine sindimapita kuzonetsero. Icho ndi chinthu cha makhalidwe basi. Ukapokha ngati patachitika cha uzimu, osati chifukwa inu munafula, osati chifukwa inu munayankhula ndi malilime, osati chifukwa inu munalumpha mwamba ndi pansi, osati chifukwa inu munachita izi, koma china chake cha uzimu chachitika mkati umu, chimene chakusinthani inu ndi kuyika, inu munasindikizidwa kutali mwa Mulungu. inu mwazikika uko nkulondola. Chabwino inu simu kukrubirira. Ine dima kukrubirira mkufula. Ine dima kukrubirira mwizintu zonse izi. Kuma ilo, sindilo yanko. Methodist yanka ganiza, bamene wana fula, yuana linawo iwo. Kuma iwa anabeza kuti iwo, amalagwitsa. Ambili ya iwa anafula, ndibana libe iwo. Pentecoste, anazabwela bamene iwo. Iwo, anazangula malirime. Iwa anati, ifeta mupeza iye. Kuma iwa anabeza kuti, amalagwitsa. Ambili ya iwo, anayangula malirime. Analibe gali gonse. Ngakare ndinga ngule, nililime na antu, ndiangero. Ndibo, nilibe chikondi. Izo, sisi ndi pindulira ine kanthu. Iwo analibe iwo uko nkulondola. Ndipo ndicho chifukwa chake dziko lonse linanyengedwa ndi zimenezo. Ndikubyerera mu chinthu chinacho. Limenero si yankholo. Osati chionetsero cha thupi chilichonse kapena kutengeka, koma china chake chachitika mkati umu. Chimene chinasintha malingaliro anu onse, chinasintha chikhalidwe chanu chonse. Inu mwatembenuzidwa, osati inuyo. Koma Kristu wabwera mwa inu, ndipo wadzakutembenuzani inu. Chikhalidwe chanu chafa mwa munthu wakale, ndipo inu mwabadwa kachiwiri, ndipo ndinu munthu watsopano. Penyani. Amen. Mukuti ine ndikuchedwa pano, sichoncho ine, mundifulire ine pang'ono pokha kumbuyo ukabale. Ngati nditi nditalikitsa pang'ono kwambiri, ine ndiyenera kuti ndiwatenge ana Israeli kumusi kuno, muminiti yokha. Koma ine ndikufuna ndikuonetseni inu momwe iyi ili ntchito ya Mulungu kuti izichite zinthu izi. Inu mukundikondabe ine? Chabwino. Sopano pitirirani kundipempherera ine? Chabwino. Koma Mungu ndilola ine ndiziziritse pang'ono chabe ndiye. Sopano pindi chabe. Komanso osati chifukwa chakuti iwo ndi mbewu ya Abrahamu, iwo ali ana, koma mwa Isaki mbewu yako idzayitanidwa. Kuti izo zili iwa amene ali ana thupi, amenewo si ali ana Mulungu. Koma ana alonjezo, tayanganani pamenepo, akuwerengedwa ngati mbewu. Ana alonjezo, analonjeza chiyani? Ndi lonjezo la mtundu wanji, limene Mulungu analonjeza asanayikidwe mazi kwa dziko lapansi. Yana waitana iwo, ndiyo mbewu. Osati chifukwa inu, munasiya kuchita izi, ndipo munasiya kuchita izo, ndipo munasiya kunama, munasiya kuba. Zimenezo, ndimachitidwe ama khalidwe basi, nzika yabwino, imachita zimenezo. Inu simungakhoze kudzitcha nokha mKristu avobe, mpaka china chake mkati umu, chitachitika. Mpaka inu, mudasinthidwanso, china chake chimene chachitika mkati umu. Zindikirani. Pakuti awa ndi mawu alonjezo. Monga nthawi iyi ine ndidzabwera, ndipo Sala adzabala mwana wamwamuna. Ndipo osati ichi chokha, koma pamene Rebeka nayenso anali ndi pakati pa mmodzi. Mvetserani kwa ichi tsopano, ngakhale mwa atate wathu Isaki. Valani jekete ranu, konzekerani chisoti chanu. Ichi chikutembenuzani inu. Pakuti anawo pokhala asanabadwe, uyu ndi Esau ndi Yakobo. Komanso asanachite chabwino kapena choyipa, kuti cholinga cha Mulungu monga mwakusankha. Ine ndikuzilola izo zilowerere mkati nthawi yayitali. Dzukani tsopano pang'ono chabe. Esau ndi Yakobo, mwana aliyenseyo asanabadwe, iwo asanadziwe ngakhale chimene chinali chabwino ndi choyipa. Kuti kusankha kwa Mulungu kukhoze kuyima, osati kwa ntchito, koma kwa iye amene ayitana. Ine ndimaganiza kuti umasiya kudya nyama kuti upulumuke. Iwe ulibe kanthu kochita ndi zimenezo. Ngati unapulumutsidwa, Mulungu anakuitana iwe asanayikidwe mazi kwa dziko lapansi, ndipo anakupulumutsa iwe. Ndikulondola uko. Tsopano penyani. Monga kunanenedwa, monga izo zili kunenedwa kwa iye, wankulu adzatumikira wang'ono. Monga kunalembedwa, Yakobo ine ndamukonda, ndipo Esau ine ndinamuda. Mwana aliyenseyo asanabadwe, Mulungu anati ine ndamukonda mmodzi, ndipo ndadana naye winayo. Kodi amenewo ndi mawu a Mulungu? Ine ndilibe choyankhira pa iwo, palibe china, koma kuwalalikira iwo. Tsopano kusankha si kanthu komwe inu mumayenera kuchitapo, ndi chimene Mulungu anachita. Mulungu anachita izo mwa Khristu kwa inu asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Onse amene Atate andipatsa ine adzabwera kwa ine. Haleluya! Oh my, mundikhululukire ine, sikuti ine ndatengeka, koma ndine wokondwa. Onse amene Atate andipatsa ine adzabwera kwa ine, ndipo Iye amene abwera kwa ine sindidzantaya konse kunja. Iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga moyenera, Iye atalandira mzimu ali nawo moyo wosatha. Ine ndidzamuukitsa Iye tsiku lomaliza. Iwo kuopa chiyani? Mulungu analonjeza mopanda mangawa. Chikondi icho cha Mulungu chikuimba mu mtima mwanu. Ndipo inu mukudziwa kuti inu mwadutsa kuchokera ku imfa mwapita ku moyo. Inu mumamukonda aliyense, ndipo adziko lonse lakhala losinthika kwa inu. Ndipo Iye wazikika pamenepo, ndipo palibe chomwe chimakusunthani inu. Ingokhalani wokondwa ndi kumapitirira ulemerero kwa Mulungu. Musalole kanthu kakutembenuzireni inu mopotoloka. Oh, inu mukhoza kutuluka panja ndi kukazizidwa ndi kukagwedezeka pang'ono pokha, koma mbewu ya Mulungu imeneyo ikhalabe yoona. Baibulo linati ngakhale ife sitikhulupirira, komabe Iye sangakhoze. Iye ndi woona. Iye amayima mokhulupirika. Tsopano penyani, tiyeni tiwerenge. Kodi ife tidzatani ndiye? Kodi ife tidzanena chiyani ndiye? Mvetserani kwa Paulo. Kodi kulipo kusalungama kwa Mulungu? Mulungu aletse. Kodi kulipo kusalungama? Pakuti Iye anati kwa Mose, ine ndidzachitira chifundo pamene ine ndichitira chifundo. Ine ndidzanchitira chifundo pamene ine ndidzanchitira chifundo. Kotero ndiye ngati sikuli kwa Iye amene afuna. Oh, inu mukuti ulemerero kwa Mulungu. Haleluya! Ine ndidzapulumutsidwa, ine ndisanafe. Inu mukutero Mulungu ali ndi china chake chota aneneza izo.
Not him that will, no. So, nor him that runneth.
Osati Iye amene afuna, ayi choncho, kapena Iye amene athamanga, chiyani? Koma kwa Mulungu amene asonyeza chifundo. Si Iye amene athamanga, kapena Iye amene afuna, ndi Mulungu amene amasonyeza chifundo. Ndi kusankha kwa Mulungu. Mulungu amachita zimene Iye akufuna. Tsopano zindikirani patsogolo pang'ono chabe. Ine ndazilemba zimenezo apa, ndi zilembo zofiira, mochuluka kwambiri. Zonse zidaphimbidwa mpaka ine ndikulephera kuziona izo. Izo ndizomwe ine ndaziwerenga izo mochuluka kwambiri muno. Zaku ine sindikudziwa chomwe izo zili pamenepo. Ndiya inde zafufutidwapo. Ine ndikuona kuti izo zili apa. Ine ndazifufuta izo zonse ndi nkiyofira pamenepo. Lembalo, ine ndikatenga Baibulo langa lina mawa usiku. Amene anena Farao ngakhale kwawa cholinga chomwechi, ine ndamukitsa Iye. Kuti ine ndikakhoze kusonyeza mphamvu yanga mwa inu, ndi kuti dzina langa lilalikidwe kwa onse pa dziko lonse lapansi. Mulungu anamukitsa Farao ndipo anawumitsa mtima wake kwa cholinga chimenecho. Mulungu anamukitsa Yudasi Isikarioti, iye anabadwa kuno mwana wachitayiko. Ndikulondola uko. Mulungu anawuza Esau ndi Yakobo, Yowasi anabadwa nkomwe. Anawawuza amayi ake zonse zimene zingali zidzachitike, mmodzi amene Iye ankamuda ndi wina amene Iye ankamukonda. Kodi zonzoona? Kotero ndi Mulungu amene amachita zinthu zonse mu zinthu zonse. Ndipo inu mulibe chochita nazo izo. Ndipo ngati Mulungu wakuyitanani inu, chikondi cha Mulungu chikuyimba mu mtima mwanu. Ndipo onse amene Iye wawayitana adzabwera kwa Iye. Ndipo palibe mmodzi wa iwo adzatayike. Mulungu analonjeza, Iye anati palibe mmodzi wa iwo amene adzatayike. Onse amene Atate andipatsa ine adzabwera kwa ine. Ndipo palibe mmodzi wa iwo wotayika, koma Yudasi Isikarioti, kuti malemba akakhoze kukwaniritsidwa. Ndipo ine ndidzawaukitsa iwo pa tsiku lotsiriza. Tsopano inu munanena kanthawi kapitako kuti ndinu Mkhristu. Nchiyani chinakupangani inu kukhala Mkhristu? Chifukwa Mulungu anakuyitanani inu asanayikidwe maziko a dziko lapansi kuti mudzakhale Mkhristu. Ndipo inu munadzakhala Mkhristu. Zitatero, inu munapulumutsidwa, munadzazidwa ndi Mzimu Woyera. Inu muli nawo moyo wamuyaya. Nchifukwa chiyani Iye anakupatsani inu Mzimu Woyera? Monga chisindikizo cha chikhulupiriro chanu, Inu munali ndi chikhulupiriro poyamba. Sobano ngati inu mukuti chabwino, kodi inu munanena kanthawi kapitako za Billy Graham ndiwo akufuula ndani onse ndi angati akufuna kumulandira Khristu ngati mpulumutsi wawo, akweze mwamba dzanja lawo. Kodi izo zili bwino? Ndithudi izo zonse nzabwino. Izi ndi zabwino, koma icho ndi chiyambi chabe. Ndiye ngati inu mukukhulupirira izo kwenikweni ndipo mwalandira izo mu mtima mwanu ndipo mwaphunzitsidwa molondola, ndiye Mzimu Woyera udzabwera ngati ndulidwe umene Iye anamupatsa Abrahamu mwachikhulupiriro chake chitsimikiziro. Sopano inu mukuti anthu amati tiyeni tikhale ndi msonkhano wodikirira ulemerero kwa Mulungu, tiyeni tibwerere mbuyo, ndipo kuti ulemerero kwa Mulungu tiyeni tiyembekezere Mzimu Woyera. Palibe chinthu choterocho. Tare sizikutanthauza kupemphera. Tare amatanthauza kudikirira. Ndiyangati akudziwa kuti mawu akuti Tare amatanthauza kudikirira. Yesu anati mukadikirire uko mu mzinda wa Yerusalemu mpaka Ine, mpaka lonjezo litaperekedwa kwa inu. Ine sindikudziwa chimenewo anali kuchita. Iwo mwina mwake anali kupemphera. Ine sindikudziwa. Koma iwo sankayenera kuti azidikirira zitachitika zimenezo. Pamene Petro anali chiyankhulire mawu awa, Mzimu Woyera unagwera pa iwo pansi pomwe. Ndipo pamene Paulo anayika manja ake pa iwo, Mzimu Woyera unabwera pa iwo. Ndikulondola uko mwaona palibe kudikirira. Mzimu Woyera unali pamenepo ndipo unawapatsa iwo batizo wa Mzimu Woyera potsimikizira chikhulupiriro chawo. Ndipo Mulungu anampatsa ndulidwe Abrahamu potsimikizira chikhulupiriro chake. Ndipo icho chinali chiyani? Kodi Mzimu Woyera ndi chiyani? Wina waga ndiuze ine kuti Mzimu Woyera ndi wachiyani? Ndi chizindikiro. Ndikulondola uko kodi ndulidwe unali wachiyani? Chizindikiro. Ndikulondola uko chizindikiro. Mulungu anapereka chizindikiro kuti Iye anali atamulandira Abrahamu kwa ndulidwe. Ndipo pamene inu munena kuti ine ndimakhulupirira Mulungu, ine ndimakhulupirira Yesu Khristu, ndiye Mulungu amakupatsani inu ubatizo wa Mzimu Woyera ngati chizindikiro kuti Iye wavomereza chikhulupiriro chanu. Haleluya. Ndipo zikatero inu mwasindikizidwa mu ufumu wa Mulungu, osati mpaka chitsitsimutso china, koma mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Aefeso 4:30. Musaukwiyitse Mzimu Woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Ndi zimenezo tu. Sopano mwansanga pafupifupi utali wa maminiti 5, tiyeni tipite ku Genesis 45. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikatenge chidule chaching'ono chodabwitsa apa kuti ndiwabweretse ana Israeli awa mpaka kumalo kumene inu mudzawatenge iwo mawa usiku ndi kuwatulutsa iwo. Ine ndikupepesa kuti ndachederapo pang'ono usiku uno, koma ine ndimayenera kuti ndiyambe izi poyamba. Sopano Abrahamu analandira lonjezo, Isake anabwera motsatira. Inu mukudziwa nsembezo, ine ndayesetsa kuti ndikubweretsereni inu kuti mpingo umenewo kumbuyo uko ukuyitanidwa tuluke kusankha unali wa Mulungu chimodzimodzi monga omwe izo zilili lero. Iye anamuyitana Abrahamu mwakusankha, iye akuyitana mpingo mwakusankha, iye anamupatsa Abrahamu lonjezo, Abrahamu anakhulupirira ilo, ndipo iye akuyitana mpingo lero. Inu mukumukhulupirira Yesu Khristu, ndiye choyamba inu mukhulupirire. Ndiyeno Mulungu anali ndi Abrahamu ndi ana ake mbewu yake wodulidwa ndulidwe ngati chizindikiro. Ndipo Iye amakupatsani inu Mzimu Woyera lero ngati chizindikiro. Kodi Mzimu Woyera ndi chiyani lero kwa munthu pamene iwo ubwera? Ndiwo ndulidwe. Kodi Stefano sananene chomwecho mumachitidwe mutu wa 7 pamene Iye anati inu osadulidwa mu mtima ndi makutu, inu nthawi zonse mumakaniza Mzimu Woyera monga makolo anu anachitira, momwe monso mukuchita inu. Ndikulondola uko ndipo Mzimu Woyera ndi ndulidwe. Ndipo kodi ndulidwe umachita chiyani? Umadula nofu wosefukira zinthu zonse za mdziko. Iwo umakudulani inu kuti mutalikirane nazo zinthu za mdziko, chikondi cha mdziko, chikondi cha thupi, kunyada kwa moyo. Iwo umangokudulani inu kwa izo, inu mulibe kanthu kochita nazo izo. Iwo machita izo okha. Ndipo umakuyikani inu muchikondi ndi Yesu Khristu ndi chikondi chosafa. Palibe chimene chingakulekanitseni inu kuchikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu. Paulo anati zoopsa ndi mayesero ndi ndende ndi china chilichonse, palibe chilipo, palibe mtsogolo chingakhoze kutilekanitsa ife kwa chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu. Ndipo Iye anakuyitanani inu, anakupatsani inu ndulidwe, anawiyika iwo inu mwa Iye, ndipo anakukonzeranitu kopita kwanu kwa muyaya. Ngati izo siziyenera kuti ziwapangitsa Khristu kufuula ine sindikudziwa chomwe chingachite izo. Ngati izo sizingamudzutse munthu uya amene ali mwa Khristu, ine sindikudziwa chimene chingatengere kuti chimudzutse iye. Ine ndikukhulupirira kuti iye wafa kachiwiri, wazulidwa ku mizu. Sichoncho inu? Chabwino. Tsopano ndiye iye anayitana. Kenako iye anabweretsa mbewu yake kumeneko. Chinthu chotsatira, iye anabwera kumeneko kudzera mwa Abrahamu, ndipo kenako kudzera mwa Isaki, ndipo kenako kudzera mwa Yakobo, kenako kuchokera kwa Yakobo kupita kwa Yosefe. Tsopano penyani, ngati ife tikanakhala nayo nthawi ina kuti tipite mwizi. Ife tidzatero komosati tsopano. Penyani, kusankha ndi mwa Abrahamu. Kodi inu munazindikira? Basi mbadwa foro zimenezo, ndiyeno, iko kunatha, kunaphwasuka, kunatuluka mwambadwa therovuzo, ndipo mafukowo anasiyana, ndikulondola uko, ndipo adzatero, sikunabwerere konse kachiwiri, mpaka iko kunadzabwerera mwa imodzi, mbewu ya Abrahamu. Kenako iko kunadzabwera mwa munthu, yemwe anali Khristu, ngakhale anapatsidwa ulemerero kuno pa dziko lapansi, ndipo anakwezedwa mwamba mwa Mulungu. Ndipo Mzimu Woyera unabwereranso kudzafalitsa mafuko onse, kudzalidzadzitsa dziko lapansi ndi chidziwitso cha Ambuye mwakuya ngati miyamba. Ndipo umenewo ndi Mzimu Woyera lero. Tsopano penyani, kusankhidwa mwa Abrahamu, kulungamitsidwa mwa Isaki, chisomo mwa Yakobo, ndi ungwiro mwa Yosefe. Palibe chinthu chimodzi chimene chinalembedwa motsutsa Yosefe, umenewo ndi ungwiro, masiteji atatu a pa dziko lapansi a umwenda njira wa ana Israeli. Ndipo chachinayi chinali pamene iwo anapita mʼdziko lolonjezedwa, lomwe linali zaka 1000. Ndi masiteji atatu a mpingo wa mitundu. Sabata ino Mulungu pokhala wololira, ine ndikhoza kuzibweretsa izo kudutsa mu Baibulo, ndikukuonetsani inu kuti ife tili mu siteji yathu yachitatu. Tsopano wokonzeka kupita mu zaka 1000 mu nthawi ya Yosefe. Tsopano penyani, pamene chilichonse chinaunjikana mwa Yosefe, chiyani munthu wangwiro amene anabadwa mwa abambo ake, wokondedwa ndi abambo ake, wodedwa ndi mchimwene wake? Tsopano tayang'anani mofulumira tsopano, chifukwa ine ndiyenera kufulumira. Ndipatseni ine chidwi chanu chosagawanika, wokondedwa ndi abambo ake, wodedwa ndi mbale wake, Ambuye Yesu. Penyani Yesu akuchita mukhalidwe lililonse mmenemo. Tayang'anani pa Yosefe wangwiroyo, ife tikhoza kukhala masabata pa iye. Penyani wodedwa ndi mbale wake, wokondedwa ndi atate ake. Chifukwa chiyani? Iye anali munthu wa uzimu, iye ankaona masomphenya, amakhoza kutanthauzira maloto. Iye anali wa uzimu, wachikulire wake wang'ono. Abale ake anati zankhutu chokapo. Tsopano tayionani mipingo lero, tayionani mbali ya uzimu Ambuye Yesu mu mpingo wake lero. Iye amadedwa ndi mphukira zonse, mwaona chimodzimodzi basi kusekedwa kumutcha iye wotentheka konse konse. Chabwino, izo ziyenera kutero. Apa pali choyimiridwa, apa pali mthunzi wake. Inu mukuti chabwino mbale Branham, ngati ine ndilandira Mzimu Woyera, iwo onse akandiseka ine. Chabwino, ngati inu simunatero, inu simunaulandire iwo, inu mukuyenera kudedwa ndi dziko lapansi. Yesu anati iwo amamutcha mbuye wa nyumbayo Belezebule. Ndimochuluka bwanji momwe iwo ati adzawatche ophunzira ake, mwaona iwo a nyumbamo. Tsopano iye anali, ndipo penyani, ndiye iye anali wokondedwa, ndipo abambo ake, chimene ife sitingasuntheko kuchoka kwa ichi, abambo ake anampatsa iye malaya a mitundu mitundu. Ndikulondola uko. Tsopano ngati inu mungauone munjira umenewo wopanda msoko, umene unkayimira Mzimu Woyera, umene unkaphimba umunthu wake, ndipo lero ndi Mzimu Woyera umene ukuphimba mpingo mwinjiro wa mangamanga. Ndipo pali mitundu 7 mutawaleza, mukona. Ndipo mitundu yake 7 yangwiro ndi mitundu yonse imene ife tili nayo. Ndipo iwo amalumikizana limodzi kupanga utawaleza. Ndipo utawaleza mu Baibulo umatanthauza pangano. Ndipo Mulungu anapanga pangano lake ndi Nowa, osatinso madzi koma ndi moto nthawi yotsatira. Iye anampatsa iye chizindikiro cha utawaleza. Ndipo ife tikadali nachobe icho, ndikulondola uko. Tsopano ngati inu mungatembenuze ngati ine ndikanakhala nayo nthawi kuti nditenge malemba enawa kuchivumburutso muthu woyamba. Ndipo pamene Yohane anamuona iye atayima mmodzi wonga mwana wa munthu, atayima pakati pa zoyikapo nyati zisanu ndi ziwiri za golide zomwe zinali mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ndipo ife tinayamba ndi Efeso, ndipo tinakathera ku Laodikaya, mbado wofunda wa mpingo kumene ife tili tsopano. okhala nawo maonekedwe awo mulungu koma kumakana mphamvu yake kupita kutchalichi ndikukakhala ndi anthu kuti azibwera ndikumadzanena kuti landirani khristu ndikumalemba dzina lawo pa bukhu koma kumakana ubatizo wa mzimu woyera ndi mphamvu ndizo zizwitsa ndi zizindikiro ndizodabwitsa kumauseka iwo mumbado wa mpinga wa Laodikaya umene unalavulidwa kuchokera mkamwa mwa mulungu ndipo osankhidwa anatengedwera mwamba haleluya china chake chimalowa mmoyo wanga pamene ine ndiganiza za izo anzanga dziko muchikhalidwe chake lero ndipo apo iye anali atema pamenepo chiyani ndipo iye anali oti ukamuyang'ana ngati mwala wa yaspi ndi sadi kodi yaspi anali chiyani kodi rubeni anali mwala kodi sadi anali chiyani benjamini woyamba ndi wotsiriza iye anali oti ukamuyang'ana monga woyamba ndi wotsiriza ndi utawaleza kuzungulira mutu wake pamwamba pa zoyikapo nyali 7 zagolide utawaleza pangano limene mulungu anapanga kudzera mwa abrahamu kudzera mwa isaki kudzera mwa khristu kudzera mu mpingo mwa ubatizo wa mzimu woyera mwinjiro wa mitundu 7 umene unali pa yosefe umene unali pa yesu uli pa mpingo lero wotetezedwa thupi linali litaphimbidwa ndi mwinchiro ndipo mpingo sinuyo ndi mzimu woyera umene wakuphimbani inu ndi magazi pangano la mulungu lokonzederatu wasanayikidwe maziko a dziko lapansi haleluya ine ndimangoyenera kuzitulutsa izo chabwino izo zinali pafupi kuti zindiphulitse ine zindikirani ndiloleni ine ndikuzeni inu mukhoza kuganiza kuti ndine wamisala ngati ine ndili ndine wogondwa ndisiyeni ine ndekha chabwino ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake ine ndingakhale bwanji kusakhala wokondwa ndikudziwa zimene ine ndikuzidziwa ine ndingakhoze bwanji kuzigwira izo ndikudziwa zimene ine ndikuzidziwa ine ndikuyesetsa kuti ndizifikitse izo kwa anthu mayi izo zingamupangitsa aliyense kukondwa mayi chabwino apa iye anali ndipo yakobo anali ndipo yosefe anali choyimira chake chophimba habambo anamupatsa iye mwinjiro haleluya kodi inu simukukumbukira pamene yesu anabatizidwa anapita molunjika akuchoka m'madzi ndipo taonani miyamba inatseguka kwa iye ndipo mzimu woyera unatsika monga nkhunda ndipo inapita pa iye anati uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa iyeyu ine ndikondwera iye sanachite chozizwitsa kufikira pamenepo ndiye mpaka muchipululu kuti akayesedwe ndipo mpaka kukachiritsa odwala ndi mphamvu za mulungu ndiwo mpingo pamene iwo wabatizidwa iwo wavekedwa ndi mzimu woyera ndi mphamvu mayi chochitika chomwecho cha chiberekero cha sara kukhala chakufa isake asanabwere mulungu anangozisiya izo kuti zipitirire iye anali usinkhu wa zaka 60 pamene iye analandira lonjezo iye anali usinkhu wa zaka 90 mbewuyo isanayikidwe konse mwa iye mwangwiro mwantheradi chodabwitsa ndipo munthu yemwe wabandwa mwatsopano ndi chodabwitsa haleluya sikulandira kapena kukweza dzanja lako monga chonchi ndi mphatso ya mulungu chodabwitsa kubadwa mwatsopano kuchotsedwa mu dziko lino mudera la zokhudzira inde bwana bwanji chifukwa inu mukuyenera zimenezo chifukwa mulungu analonjeza izo kuti lonjezo likhoze kukhala lotsimikizika molingana ndi kusankhidwa ndiye yosefe anagulitsidwa kwa pafupifupi zidutso asati za siliva ndi mʼbale wake mpingo wa chiyuda unamupereka yosefe lero muli chiyani mu mpingo uno kuperekedwa iwo akupeza zikalata iwo ayesetsa kuti akhale ndi ya chabwino tsopano inu mungozisunga izo malingaliro anu iwo akhala ndi chitaganya cha mipingo matchalichi a khristu aku america achitakale chitaganya ndi mipingo yawo yonse ndipo iwo adzakhala ndi gulu loyimba kuno tsiku lina limene liti lidzasweke kuti akamenyere chikominisi zomwe zidzalumikizane ndi chikatolika ndi mpingo wa chiprotestanti ndi mpingo wa katolika limodzi ndipo zipembedzo zosakanikirana zomwe zikuyimira choonadi ndi kuchokako kumbalume imene iwo ali nayo zidzazunzidwa chilemba cha chilombo chisindikizo cha mulungu chionetsero chibwera posachedwapa ndipo mʼbale ngati inu mulibe mmenemo inu mudzanyengedwa motsimikiza basi monga dziko chifukwa izo zizidzaoneka zabwino kwambiri izo zidzati tsopano ngati chikominisi chinapanga chinapanga chifukwa cha dziko bwanji tieni ife tibange mkwirizano wina ndiko abweretsa Kristu onse ndiko lipangitsa dziko likhalenso la Chikristu ndipo kumaoneka zabwino kwambiri anthu azidzalumphira mmenemo mukuona iwo adzayichita chitaganya mipingo ndi kudzayibweretsa kuyesetsa kudzachipanga Chikristu kukhala chinthu chimodzi ndipo Baibulo limati muchivumbulutso kuti iye anapereka mphamvu yake ndi chilichonse kuti iye anapanga fano kwa chirombo ndi kuchita mphamvu zonse zimene chirombo chinachita pamaso pake ndithudi izo ndi choncho ndikukhumba ife tikanakhala nayo nthawi kuti ndilumikize chivumbulutso muchinthu ichi koma ife tilibe maona kuti tione pamenezo zili inu mulipomwe pano kumapeto kwa nthawi mbale ife tili kumapeto kwa mbado ndiye iwo anamugulitsa Yosefe zidutswa sate za siliva anamuponyera iye mudzenje kuti iye afe iye anatengedera mwamba anatumizidwa amenemo pamenepo ndipo pamene iye anali mundende yake kumeneko iye panali amuna awiri woperekera chikho ndi andi a ndi ophika mkate ndipo mmodzi wa iwo anatayika ndipo winayo anapulumutsidwa ndi Yosefe yemwe anapereka loto ndi kutanthauziridwa ndipo chinthu chomwecho pamene Yesu anapachikidwa pa mtanda panali wakuba mbali imodzi ndi wakuba mbali inayo ndipo mmodzi anatayika ndipo winayo anapulumutsidwa ndendende basi kenako iye anatengerera kwamaso pa Farao ndipo anakatanthauzira loto ndipo iye anapangidwa kukhala munthu wa dzanja lamanja la Farao palibe munthu akanakhoza kumuona Farao popanda kubwera kwa Yosefe ndipo choyimira changwiro cha Yesu atakhala pa dzanja lamanja la Mulungu ndipo palibe munthu amabwera kwa Mulungu kupatula kudzera mwa Khristu ndendende basi choyimira changwiro pamenepo ndipo zindikirani apa pali chinthu china ino anthu amitundu tsopano molingana ndi mbewu ya osankhidwa Yosefe anapatsidwa mkwatibwi wa mitundu iye anakanidwa ndi mʼbale wake ndipo anatembenuka nakatenga mkwatibwi wa mitundu ndikulondola uko iye anampatsa iye Farao anampatsa iye wansembe wa Or mwana wa mkazi akhale mkwatibwi ndipo iye anakwatira mkazi wa mitundu amene anabala Efraimu ndi Manase amene anali wolowa limodzi mu ufumu kulowa mulonjezo la mbadwa zindikirani momwe Yesu wangiro wokanidwa ndi Ayuda anatumizanso mzimu woyera ndipo iwo anawaseka iwo nawasereula iwo ndipo anati iwo aledzera ndi vinyo watsopano ndikulondola uko ndipo Yesu anati inu mukhoza kundichitira ine mwano ndikumapitirira nazo izo koma ngati mudzayankhula mawu amodzi motsutsa mzimu woyera izo sizidzakhululukidwa konse kwa inu ndipo Ayuda amenewo anabwera kumeneko ndipo anati chabwino amuna amenewo akhuta vinyo watsopano hahaha ndipo anawaseka iwo ndipo osapitirira zaka sate kapena mwabwinoko kuyambira pamenepo kudzafika pamene Tito anadzazinga makoma ndipo iwo anadyera na ana awina ndi nzake ndipo iwo anawapha iwo ndi kutentha kachisi molingana ndi mawu a Mulungu ndipo iye sanaukitsidwenso konse kufikira masiku a mitundu atadzatha ndipo kumeneko ine ndikukonzekera kuti ndikacheze Yerusalemu mu masabata angapo akubwerawa ndipo kumeneko mabwinja akala amenewo ndipo khoma lolira lili kumenekolo kumene iwo anamwazikana pa dziko lonse lapansi chifukwa Mulungu anawawuza iwo kuti iwo akanadzachita izo ndipo iwo anabwera kumeneko ndi kudzachita izo kukonkulondola oh my kuganiza za temberero la kukana mzimu woyera tsopano mzimu woyera unatsanuliridwa pansi ndipo iwo anaukana iwo ndipo pamene Ayuda anaukana iwo amitundu anaulandira iwo chimene chinali choyimira chamkwatibwi iye anati iye adzayitana anthu kuchokera mwa mitundu chifukwa cha dzina lake tsikana wang'ono uja wakhala kumbuyo uko anali Broi koma iye ndi Branham tsopano iye ndi mkazi wanga ndipo amkwatibwi wa Yesu Khristu adzakhala akazi a Yesu Khristu haleluya anabatizidwa mu mzimu wake mu dzina lake wodzazidwa ndi mphamvu yake anavekedwa chilungamo chake haleluya ndi uyo apo ndipo tsopano zindikirani ameneyo anali mkwatibwi wa mitundu tsopano kuti tiwerenge zina zonse tisanatseke apa pali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri yomwe inu munayamba mwayionapo kumapeto kwa nthawi pamene ife tikuthera tsopano mkwatibwi wa mitundu wasankhidwa kale watulutsidwa chinthucho chili pafupi kumalizika tsopano mvetserani apa pamutu wa 41 ndipo izo zinafika pochitika. Izi zili kumapeto kwa mbado wa Yuda tsopano. Ndiye ife tikutseka. Kumapeto kwake zaka ziwiri za tuntu. Farao, ai, dikirani miniti, ine ndiri, ine datenga mudu wala kuika hapa. Ine ndikutsimikiza ndithu 45. Ine ndimafuna kutero malo mwa 41. Pamenepo Yosefe sana koze kudziretsa yekha pamaso pa onse amene anayimirira pafupi ndi iye. Ndipo iye analira, ndipo anapangitsa munthu aliyense kuti apite kutali ndi iye. Ndipo panalibe munthu anayima ndi iye. Pamene Yosefe anali kuzidziwitsa yekha kwa abale ake, iwo amene anamukana iye. Tsopano mphindi yokha ife tisanachoke, Yosefe zidatha zaka zonse izi, anali ali kumusi uko. Uko kunayambika njala mdziko la kwawo. Mulungu akusuntha. Yosefe wang'ono wosauka anadzakhala munthu wa dzanja la manja. Ndipo apa abale ake amene anamugulitsa iye, iye anali ataona masomphenya aiwa akubwera, akuweramira pamaso pake. Ndipo iwo anamutcha iye wolota maloto ndi mpenyi wa masomphenya. Ndipo anayesetsa kuti amuphe iye. Basi monga iwo Yesu ananeneratu kwa Yuda amenewo za chimene wanali ndi chimene wanachita ndi chimene chikanati chidzakhale. Zambuye wa nyumbayo anatumiza mwana wake yemwe ndi antchito ake ndi momwe iwo anawaphera iwo ndi chilichonse monga choncho. Koma kodi ameneyo mbuye wazokolola akanadzachita chiyani pamene iye adzabwera ndi kudzawapeza antchito oyipa amenewo? Sobano mpindi yokha apa pali Yosefe choyimira changwiro atema pamenepo monga Yuda akubwerera masiku otsiriza pa mapeto akubwera kudutsa muzaka chikwi pamene Ayuda ati adzapulumutsidwe kachiwiri. Ndipo iwo anayang'ana, ndipo Yosefe mukudziwa momwe iye anatumizidwira kumusi kumeneko momwe a Israeli anatumiza ana ake. Iwo hali ndi chimanga pang'ono, iwo anali akufa ndi njala. Ndipo Yosefe anali atatanthauzira loto la mfumu ndi momwe iye anali atasungira chimanga malo okhawo mdziko amene anali ndi chakudya. Ungwiro wa mpingo lero, malo okhawo chakudya cha uzimu chikuperekedwa ndi mfumu wa Yesu Khristu. Ino mukhoza kupita kukatenga zikhulupiriro zina zakale za mpingo ndi kubwereza tizikhulupiriro tingapo tatu mwi ndi chilichonse chimene inu mukufuna kutero. Koma mbale mzimu kugona mu mpingo obadwa kachiwiri wa Mulungu wamoyo, ndiko khako kumene kuli chakudya. Ndipo Ayuda amenewo adzazindikira zimenezo limodzi la masiku awa, ndipo iwo akubwera. Tsopano inu mukuzindikira ndiye pamene iye anabwera, iye anati iye anamuona Benjamin wang'ono. Ndipo momwe inu mukudziwa momwe iye anachitira kumeneko ndi kumvetsa momwe kuti abambo ake, amayi ake anabala mwana uyu, ndiyeno anali atafa Benjamin wang'ono. Ndipo iye anamuona mbale wake, ndipo iwo sankadziwa yemwe iye anali. Ndipo iwo ankaganiza kuti iye anali kalonga wankulu. Ndipo iwo ankachita mantha. Ndipo kenako pamene iye anatumizanso, ndipo iye anati ndinu ndani? Ndipo iwo anati ndife ana a munthu mmodzi amene ali Yakobo, amene ali wokalamba inu mukudziwa Israeli, ndipo yemwe anali wodalitsidwa wa Ambuye ndi zina zotero. Ndiyeno iye anamva kuti abambo ake wokondedwa achikulire anali akadali moyo. Mvetserani chimene iye ananena apa. Ndipo iye anadzizindikiritsa yekha kwa iwo pamene iye anatseka zitseko. Mtima wake tayang'anani pa chikondi cha Mulungu pamenepo chikuyitanabe. Ndipo apo Ayuda amenewo atayima pamenepo anyamata osauka, iwo akufa ndi njala. Bambo awo anali ndi njala anati pitani kumusi ndipo mukatenge chimanga chochulukirapo pang'ono, kapena tifa ndi njala. Ndipo iye anamusunga Benjamin kumusi kumeneko ngati chizindikiro. Ndipo inu mukudziwa momwe izo zinachitikira, momwe iye anayima pamaso pake. Ndiyeno iye anayang'ana, ndipo iye anamuona Benjamin. Iye sanathe kudziretsa kenanso, iye anamupanga munthu aliyense amuchokere iye achokepo. Ndipo Yosefe wosauka anayima pamenepo, ndipo iye anati ine ndine Yosefe mʼbale wanu. Ndipo abale ake anali atangomuza kumene iye anati ife tili naye mʼbale mmodzi amene kulibe amene anaphedwa ndi zirombo. Ndipo iye anali akuyankhula kumene ndi mʼbale wake, ameneyo anali mʼbale wake Yosefe yemwe anali atayima pamenepo. Ndipo iye anawapangitsa iwo onse amuchokere. Kenako anadzulula yekha, iye anati ine ndine Yosefe mʼbale wako. Ndipo iwo anachita mantha. Mbadwayo iwo anachita mantha. Iye anati, musachite manthayi. Ndipo iye anayamba kukuwa mokweza kwambiri mpaka ngakhale mnyumba ya chifumu ya Farao. Iwo anamumva iye akukuwa, anamva kukuwa kwake ndi kulira. Iye anathamangira pamenepo ndipo anaponyera manja ake mozungulira Benjamin wang'ono. Ndipo anamukumbatira iye ndi kumupyopyona iye. Ndipo anagwera pakhosi lake ndi kuyamba kulira anati, iwo ukutanthauza kunena kuti abambo anga osauka akadali moyo kukanani? Ndikumverera kotani kumeneko? Bwanji chikondi cha Mulungu chimene chakhetsedera kunja. Bambo anga akadali ndi moyo, ndipo ine ndikuwapatsa iwo chimanga china. Anati, oh. Ndipo iye anafula mokweza mawu ake, ine ndikudabwa chomwe icho chiti chidzakhale tsiku limene Ambuye wathu Yesu adzatulukira kumeneko kudutsa mchizimezime chakummawa akubwerera ku dziko lapansi kachiwiri. Haleluya! Pamenepo iye anafula ndi kulira. Kalonga wankulu uja atayima pamenepo ndi mbadwazo anati, iye anati, musadzikwire nokha. Anati, Mulungu anandituma ine. Mwaona mzimu woyera momwe chikondi cha Mulungu chiti chidzachitire? Anati, Mulungu anandituma ine kuno. Musadzikwire nokha. Anati, Mulungu anandituma ine kuno kuti ndidzasunge moyo kwa nthawi izi. Ndipo kodi Mulungu anamutumizira chiyani iye kuno koma kuti adzasunge moyo? Kodi mzimu woyera ndi wachiyani kuno sikuno koma kuti udzasunge moyo? Iye anakanidwa ndi Ayuda ndipo anatumizidwa kuno kwa mitundu kuti akasunge moyo. Kodi inu muli nawo iwo siku uno nzanga? Ndiye iye akuti, kodi bambo anga akadali ndi moyo? Ndipo iye anatumiza kumeneko ndi ngolo ndi ng'ombe ndi zina zotero. Ndipo Israeli osauka wokalamba wakhungu anatulukira, mneneri wokalamba akutulukira monga chomwecho. Ndipo iye anamva kuti Yosefe anali moyo, iye analira. Ndipo iye anati, oh, Mulungu adalitsike, ine ndidzamuonanso mwana wanga ndikumugwira iye. Pamene iye anamubweretsa iye kumeneko, iye anakomana naye iye wakhungu wake wakale, zala zofoka zikutulukira monga choncho. Ndipo anagwira nkhope ya Yosefe ndipo iwo anagwada pachina chake pamenepo. Ndipo anayamba kulira ndi kukuwa, atate ndi mwana akukumbatirana wina ndi nzake. Oh my, pamene ine ndiganiza zaoloerera usiku uno amene ali kutali ndi Mulungu kunja uko mutchimo mbale kumadyera mukhola la nkhumba akumathamangathamanga kuzungulira dziko, bwanji bwanji nosatero mu nthawi ya chitsitsimutso iyi? Ngati inu munawononga moyo wanu mu zaka zimenezi mu moyo wa chiwawa ndi chuma chanu, bwanji inu tsopano osatembenukira mu mtima mwanu kwa Atate? Ngati inu mwachita chimene chili cholakika, bwanji osakumana naye iye usiku uno pakati pa njira ndi kuponyera manja anu momukumbatira iye? Mukuti inu mukutanthauza kundiuza ine mbale Branham, Mulungu akundikondabe ine? Yakufunafuna inu usiku uno, yakukuyang'anirani inu. Mzimu woyera uli pano kuti udzasunge moyo, kuti ukusungeni inu, kuti ukupatseni inu ndalitso, kuti ukusankheni inu. Ndipo ngati inu munasankhidwa mwa Mulungu, inu mwabwera kuno usiku uno ndi cholinga china. Inu mukuti, mbale Branham, kodi ine ndinadziwerengera ndekha zimenezo? Chifukwa chiyani inu mwabwera kuchalichi usiku uno? Nchiyani chinakupangitsani inu kubwera? Inu mukuganiza kuti ngeregezi angakukogereni konse inu kuchalichi? Ayi bwana, ngeregezi angakuchotsereni inu kwa izo? Mulungu wakhala kuitana, ndi Atate akukuitanani inu usiku uno. Sopano inu muli nawo malo mwa Mulungu, ndipo Mulungu waitana, ndipo waitana, ndipo waitana. Ngati inu simukulangira malo amenewo, alipo malo ambiri owerengedwera kuno kwa aliyense. Ndipo Mulungu anakonzeratu mbuyo kutali uko kuti malo awa ayenera kukhalapo. Sopano ngati inu mutalephere kutenga malo amenewo, wina wake adzawatenga iwo malo mwanu. Kotero tsopano ngati inu simunatenge malo anu usiku uno, Mulungu adapereka usiku uno kuti inu mutenge malo anu. Mawa usiku tidzapita, iwo anakhala ku Igupto kumeneko kwa zaka, ndipo tsopano mawa usiku ife tidzawatulutsa iwo pansi pa mwana wankhosa wa nsembe ndi kuwabweretsa iwo kudzafika mpaka ku Yorodano, ndiyeno nkudzawawolotsa iwo mtsinje kudzalowa mu dziko lina la mchipululu. Ambuye adalitse modzi aliyense wa inu. Izi zakhala zovuta usiku uno, izo zatenga nthawi yayitali, izo zakhala zikupala ndi kukoka pafupifupi ola nditheka pano kapena kupitirira. ndi kumadutsa mumalemba mwaukali ndi zimenezo. Koma mbale mulongo, kodi inu mungazindikira usiku uno kuti ndikusankha kwa Mulungu? Ndi angati amakhulupirira mukusankhidwa mwa Mulungu? Ndi angati akukhulupirira kuti Mulungu amakusankha iwe ndipo amakuitana iwe? Iye ndi mmodzi yemwe amachita zimenezo. Tsopano ndinu okondwa, kodi inu mukukhulupirira? Kodi inu mukukhulupirira usiku uno kuti inu mukhoza kuima tsopano mawa ndi kunena kuti Satana, iwe wandikankha ine mozungulira, ndipo iwe wachita ichi ndi kuchita icho? Ndipo mumtima mwanga nthawi zonse mwakhala muli china chake chikugunda chikundiuza ine kwa Mulungu. Tsopano ine ndikuzindikira chomwe kuitana kwanga kuli, ine sindidzakhutitsidwa nkomwe kunja uko. Ine sindingakhoze kukhutitsidwa kunja uko chifukwa Mulungu wandiitana ine. Kotero ine ndikukonzekera tsopano kutaya zinthu izi kumbali ndikubwera kwa Atate anga kumwamba. Ine ndidzakhala ndi Iye. Ndi angati muno akanafuna kunena kuti mbale bewu kuyambira usiku uno mpakana, ine ndikudzilonjeza ndekha kwa Mulungu kuti ine ndidzamutumikira Iye. Ine ndikudziwa ife tili kumapeto kwa nsewu, ndipo ine ndikudziwa kuti ife tilibe nthawi yochuluka kwambiri imene yatsalira. Koma mwachisomo cha Mulungu usiku uno, ine ndikutanthauza kuti ndipange kusesa moyera ndipo ndimutumikira Mulungu. Kodi inu mungakweze dzanja lanu? Mulungu adalitse mtima wanu. Chabwino. Ndiye angati omwe akumverera kuti munganene kuti mbale bewu ine ndilibe izo malingaliro anga ndende basi. Koma kodi inu mungandipempherere ine kuti Mulungu akakhale nane kumeneko pa tsiku limenero, kuti Mulungu andipatse ine kuitana kumodzi kwinanso mu mtima mwanga? Ndipo ine ndibwera ngati iye atangondiitana ine kamodzinso, ine ndibwera. Kodi inu mungakweze dzanja lanu? Kodi inu mukukhudzira kwambiri ndi izi usiku uno? Mulungu akudalitseni inudona. Mulungu akudalitseni inudona. Wina wake tsopano anene kwe, Mulungu akudalitseni inudona. Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu. Ndipo Mulungu akudalitseni inudona wang'ono. Wina wakenso akuti mbale Branham, ine sindili chimene ine ndiyenera kukhala usiku uno. Ine ndikudziwa ine sindili ayi. Ine ndamukuitsa mbuye wanga. Koma china chake mumtima mwanga chakhala chikundiuza ine kuti ine ndikuyenera kukhala mkhristu, ndipo ine ndikufuna kumutumikira Mulungu. Kodi munthu ameneyo ali pano usiku uno ndipo sanapange kuyamba kumeneko? Tsopano ine ndikufuna kuti inu mukhale ona mtima ndi ine pakali pano potseka, amene mukudziwa izi kuti china chake moyo mwanu chakuwuzani inu kuti muyenera kutumikira Mulungu. Inu mwamverera monga chomwecho kwa nthawi yayitali. Inu simunapangebe kuyambako panobe. Koma china chake chakuwuzani inu zimenezo. Ine ine sindine mmodzi wa anthu amene ndingathamangire kumbuyo uko ndikudzakukokerani inu kuno. Ayi, ngati mzimu woyera kupyerera mukulalikira kwa mawu suchita zimenezo, sizindichitira ine ubwino uliwonse. Mwaona, ndikokulondola. Inu muyenera kupanga kusankha kwanu. Koma kodi inu mudzakhala ona mtima mokwanira ndi ine ndikuti mbale bewu pakhala pali china chake mwa ine kwa zaka, kapena nthawi, kapena chilichonse chimene chili, chimene chandiitana ine, chimene chandiuza ine, zinkaoneka ngati ine ndiyenera kutembenukira kwa Mulungu? Ndipo ine sindinachite izo panobe. Inu mundipempherere ine mbale bewu kuti ine ndikhale mwamuna kapena mkazi wokwanira kuchita izo. Kodi inu mungakweze dzanja lanu paliponse mchipindachi tsopano, amene mukumverera kuti Mulungu? Mulungu akudalitseni inu. Wina wakenso akuti china chake chaitana pa mtima panga, ndipo ine sindinayambe ndapangapo kudzipereka kwanga panobe. Ingokwezani dzanja lanu ndikuti ine ndina ameneyo. Ine sindinakhalebe mkhristu, koma ine ndikufuna kutero. Ine ndikufuna kutero. Ndipo ine ndikufuna kuti inu mupemphere kuti Mulungu asadzandikane ine mpaka nditapanga chigamulo changa. Kodi inu muchita zimenezo? Kwezani dzanja lanu. Mulungu akudalitseni inu bwana. Izo nzabwino mwamphamvu. Basi wina wake kwezani dzanja lanu ndikuti ine ndikufuna kuti inu mupemphere mbale bewu kuti ine sindidzamukana Mulungu. Mulungu akudalitseni inu bwana kuti izo nzabwino. Tsopano wina wakenso, kodi alipo wina wakenso muno? Tsopano mukhale ona mtima. Tsopano taonani, bwanji ngati dokotala atabwera ku nyumba kwanu kusanache, iye nkudzatenga kugunda kwa mtima kwanu, nkubwerera mbuyo nkudzati ayi, iye sadzatuluka mwa izo, iye watheka. Oh, mwe inu, muga nafunira kuti mukweze dzanja limenero mwamba, izo zikhoza kutanthauza dzina chake. Mukati mundipempherere ine mbale. Ine sindikudziwa yemwe inu muli. Okhapokha ngati inu mutandidziwitsa ine. Mpingo sikudziwa yemwe inu muli. Koma ngati inu mutakweza mwamba dzanja lanu, Mulungu azizindikira zimenezo. Izo sizingakupulumutseni inu ayi, koma izo zidzakupatsani inu kuchuluka kwa kuyamba. Izo zidzakupatsani inu kuyamba kochuluka chomwecho. Ndiye mwina mwake chitsitsimutso chisanathe. Inu mubereka mtima wanu kwa Khristu. Sobano, izi zakhala zovuta usiku uno. Ife tiyesetsa kupita pansi mochuluka muzolimba mpaka kudzalowa mu mawu pachiyambi. Ine ndikutanthauza pamene ife tikupitirira. Kodalipo modzi winanso pakhala pali 5 atakweza manja awo. Wina wakenso kodi ine ndingangokhala ndi 6 kapena 7 okha. Sobano, ine ndikufuna inu mukhale wona mtima. Mulungu akudalitseni ndiona wang'ono. Sobano, ine ndikudziwa kuti aliponso munthu winanso mkati muno yemwe akuyenera kukweza dzanja lake mwamba. Sobano, ingokwezani dzanja lanu mwamba ndikuti mbale Beo mundipempherere ine. Ine sindibwerera kumene inu muli. Ine ndikupemphererani inu pomwe pano. Ndiyeno mungonena kuti ndikumbukireni ine tsopano kuti ine sindine mkhristu koma ine ndakhala ndikumverera kuti ine ndiyenera kukhala. Ndipo tsopano ine ndikudziwa ine sindine mkhristu. Kodalipo wina tsopano ikani dzanja lanu mwamba. Eya, ndikukonzekera kuti nditseke. Pitani kulimba Tedi ngati inu mungatero. Wina wake akuti ndiye mbale Beo, ndikumbukireni ine kuti moyo wanga uyandikire pafupi ndi Mulungu. Ine sindikufuna kukhala moyo watheka uwu ndi chikhalidwe chofunda ichi. Ine ndikufuna kutero kwenikweni. Mtima wanga ukuyaka moto, mundipempherere ine. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu, inu, inu. Izo ndizabwino, ndizabwino. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikuona manja anu akukwera mwamba. Taonani, ngati Mulungu amamva pemphero langa kuti amatsegula maso akhungu, kutsegula makutu aogontha, wapanga iwo amene ali olumala, congressmen, mafumu, amphamvu, mafumu, olumala. Basi kungu wa ungola yanganani kuzungulira dziko lapansi mamiliyoni mamiliyoni. Ine ndingakonde kunena ichi ndimoona kuchokera mumtima mwanga. Pafupifupi anthu mamiliyoni 10 amene ine ndikuwadziwa anamva uthenga. Anthu mamiliyoni 10 amafuko onse. Ine ndayankhulapo pamaso pa mafuko 10 ndi 15 nthawi imodzi kuchita kudutsa wotanthauzira 10 kapena 15 iwe usanafike poti unene mawu ena. Basi monga chomwecho kudutsa mawu wotanthauzira ndipo kuona wochuluka ngati 100,000 kapena ndikuona ngati 30,000 pa nthawi imodzi akubwera kwa Khristu. 30,000 wotembenuka nthawi imodzi Durban South. Ndipo ine ndikupita ku msonkhano tsopano kumene anthu 30,000 adzakakhalako. Ndipo ine ndikunena izi kuchokera mu mtima mwanga. Kodi inu munayamba mwandimvapo ine ndikuneneratu chilichonse mu dzina la Ambuye, koma chimene chinali ndendende basi mwanjira imeneyo? Funsani kulikonse komwe inu mungafune, kulikonse pa dziko lapansi. Ndipo muyang'ane pa ma hundred ya zinthu zomwe iye ananena. Ndithudi ine ndikudziwa zomwe ine ndikuzikamba. Osati kwa ine ndekha, Khristu mkati muno. Ndipo ine ndikukuzani inu choonada abwenzi. Mkati mutafe popanda kubadwa nso mwatsopano, inu mwataika. Yesu anati, kupatula ngati munthu atabadwa mwa madzi ndi mzimu, iye sadzalowa konse mwanjira iliyonse mu ufumu. Zilibe kanthu momwe iwe uliri wabwino ndi zochuluka chotani zomwe inu mwalipira ndi mpingo wanji umene inu mulimo, chomwe ubale wanu unali, chimene chikhalidwe chanu chinali, chimene amayi anu kapena abambo anu anali, chimene abusa anu anali. Pokhapokha munthu atabadwa mwatsopano, iye sadzaona konse ufumu wa Mulungu. Ife tinatenga chimanga chimenecho tsiku lina. Inu munachiona icho kuchokera kuno kulimi. Chimodzi mwa icho chinali njere ya ngwiro ya chimanga. Kuchuluka kulikonse kwa kaxiyamu, chilichonse chinali mu njere iyi, chinali mu njere iyi. China chimakulira munda, ndipo china sichinali chokwanira mdzanja pa chilichonse. Iwo anachikwirira icho. Panalibe chimodzi chomwe chinapangidwa ndi chosakaniza chilichonse chomwe chinali mwachinacho. Chinapangidwa choumbidwa mofanana ndi chilichonse. Palibe chimodzi cha icho chimene chinamera. Koma chimodzi chilichonse cha ichi chinamera. Chifukwa chiyani? icho chinali ndi nyongolotsi ya moyo mwa icho. Bali amuna ndi akazi pano sikuno tsopano ndi pa dziko lonse amene akumapita kumachalichi yawo ndi yampingo akuzenera kuti ndi akhristu ndipo alibe nyongolotsi ya moyo mwa iwo. Iwo sangakhoze kubwera, palibe njira yoti iwo angadzuke. Usati unyengedwe mzanga, ziyese wekha, izo zili ndi inu, izo zili mwa inu, ndi chisankho chanu. Ambuya akudalitseni inu pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Atate, ntchito iyi usiku uno ine ndinayenera kunena zinthu zovuta, zinthu zowawa, zodula molimba. Koma inu munati uthenga ndi wakuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse, kupyoza ngakhale mafuta a mafupa ndi wozindikira zolingalira za mu mtima. Mulungu aletse kuti ife tikhale ndi chilichonse chochepera kuposa icho. Tsopano ife tikukuthokozani inu chifukwa chakusankhidwa, ife tikukuthokozani inu kuti inu mwatiitana ife, ndipo tsopano mitima yathu mzimu woyera watisunga ife zaka zonsezi momwe ife tikukuthokozerani inu. Chisomo chodabwitsa kuganiza kuti ife tinatuluka mngalande za tchimo mbuyo momwe masiku, ndi momwe kuti inu mwakhalira wabwino kwa ife, ndipo inu mukuwakonda amuna ndi akazi awa omwe ali pano mdzikoli tsopano, podziwa kuti kwatsala pang'ono kutembenuka kwa dzuwa, ndipo nthawi idzakhala itatha nthawi imeneyo. Limodzi la masiku awa nthawi idzakhala itatha kwambiri, iwo adzadulidwa, ndipo mwaliwiro chomwecho, popanda chithandizo, popanda chifundo, ndipo inu munanena kuti inu mudzangoseka mu masautso a iwo. Kuganiza za dziko lino limodzi la masiku awa mphepo zowomba zidzawomba kudutsa dziko lakale lino, pamene ilo lidzaphulitsidwe ndi bomba la atomiki lili kutaliko mumlengalenga mwa dzuwa, ndipo mphepo zowomba zikuwomba modutsa zaka 500 kuchokera usiku uno, ndipo padzakhala miyala ya pamanda itabisidwa mu mchenga umenewo, ndi mwina mwake mayina athu pa iyo, itagona kutsidyako mukamvuluvulu ndi mkokomo ndi mphepo kutentha kophulika kochokera ku dzuwa. Koma kodi moyo wathu wosauka udzakhala uli kuti? Mulungu mulole uwu ukhoze kukhala usiku umene kopita kwa muyaya kwina kwagamulidwa. Perekana Ambuye kuti wochimwa aliyense muno, amuna amenewo ndi akazi, ndi akazi ang'ono, ndi ena otero amene anakweza manja awo ndipo anati iwo anali wochimwa ndipo amafuna kuti akumbukiridwe mu pemphero. O Mulungu, mulole mzimu woyera upereke izo pakali pano, ndipo mulole iwo amulandire Yesu Khristu ngati mpulumutsi wawo, akhale wodzazidwa ndi mzimu woyera. Perekana Ambuye kuti obwerera mbuyo awa ndi awa omwe ali ozizira ndipo achoka kwa inu, mulole iwo abwerere akuthamanga usiku uno monga gulu la ana omwe akufa ndi njala, akuthamangira kugombela Mulungu akuti ine ndikufuna kudyetsedwa, ndipo inu mutakachita zimenezo Ambuye. Ndipo zikomo inu chifukwa cha oyera wokondedwa wa Mulungu amene akweza manja awo mwamba, ndipo kupyolera misonzi ndi pemphero, ndipo akupitirira, iwo akhala okhulupirika mpaka ola lino. Mudalitse mawu awa usiku una Ambuye, ngakhale iwo athamanga kuchokera kumbali imodzi ya Baibulo kupita kwa inayo ndi zonse zolakwitsa, ndipo mwina mwake inu mukhoza kuzikonza izo malingaliro awo Ambuye. Izo zakhala zatsopano kwa ine nthawi yoyamba kwa zaka 7 Ambuye kuti ndidzayesere izi, ndipo ine ndikupemphera tsopano kuti mawa usiku inu mutibweze ife tonse ndi zochulukirapo, ndipo mulole mzimu woyera ukhale pano, ndipo ambiri awa pano usiku uno akapanga chigamulo ndi kupulumutsidwa adzabwerera mawa usiku akusangalala ndi wokondwa. Perekaniza Ambuye kugwera pakhosi la Atate monga Yosefe anachitira Ambuye. Kuwapsyopsyona Atate, o ndikunena kuti zikomo ino Ambuye chifukwa acho ndipulumutsa ine. Perekaniza Ambuye, mulole china chake chichitike tsopano, ife tikupempherera dalitso ili kuti inu mutidalitse ife ku msonkhano uno, koma osati nkomwe kuchokera kwanu kuchokera pamaso panu, ndipo mulole ife tibwerere okondwa osangalala mawa usiku tikubweretsa mitolo yofunika, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu. Amen. Mzanga wa Chikhristu, ine ndikupepesa kuti ine ndakusungani nthawi yonseyi, ndine wopepesa kwambiri. Mawa usiku ine ndikukonzekera kudzatuluka pa 9 koloko ngati nkotheka. Ine ndimayenera kuyankhula mwaukali pang'ono ine sindikanatha kuzithandizira izo. Inu mumandikonda ine muli monse. Sichoncho inu, ine ndikutero, ine ndimakukondani inu. Ndipo ndizabwino wanu wokha. Sobano, kodife tingayime. Chabwino, tenga dzina la Yesu nawe. Poyambira. Sobano, ine ndikufuna kuti inu mudzakhale pa telefoni mawa, mukampeze munthu wina ochimwa, mudzamubweretse iye, mudzabwererenso, mukawawuza azibusa, bwerani tsopano, tiyeni tigwirizane limodzi, ndikudzakhala ndi chitsitsimutso chachikale. Ife tidzaongoledwa musiku umodzi kapena uwiri tsopano, kotero ife tipitirira ndikukhala ndi nthawi yabwino. Gwiranani chanza wina ndi nzake tsopano. Sobano mulole chisomo cha Mulungu ndi chiyanjano cha mzimu woyera chikhale ndi kukhala ndi inu kuyambira tsopano mpaka ife tidzakomanenso mu dzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalitseni inu tsopano. Inu mwabalalitsidwa mu chikondi ndi ndalitso wa Mulungu. Sobano inu nonse mmembala akachisiyu gwiranani chanza ndi anthu awa pano. Muonetsetse kuti aliyense wa inu agwirane chanza. Ndikuwala ndiranso iwo. Mulole mzimu woyera uchite chimodzi-modzi. Tsopano ingokonzani izo. Mwiware kusemphana kwanu konse. Ndikuzikonza izo. Chabwino.
The name of Jesus now.